Mubuku la numeri, ife tinatsegulako usiku wa tau, ife takaratiri ndi masiteja anayi, masiteja atatu aulendo. Kutenga sabata ino ya umwenda njira wana Israeli. Choyimira, monga ife timakubirira mukufanizitsa, kufanizitsa mpingo wakale ndi watsopano, iwo mwachirengedwe ife muzimu, ambuye wakumana nafe ife. Ife tinabwerera nsoma Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yosefe, mpaka Musi, mukapolo ku Egupto. Ndiye usiku wa tau, ambuye anatidalitsa ife, ndipo ife tinawatulutsa iwo mpaka kunyanja yofira, mpaka kuthanthwe lokanthidwa, uko atayima pamaso pa Mulungu. Tsopano usiku uno ife tikuwatengera iwo ku Kadesi Barinea, mpaka ku mpando wachiweruzo pamaso pa guwa la mkuwa, kapena njoka ya mkuwa kani, mawa usiku ambuye akalola ife tidzawatengera iwo ku dziko la kwawo. Oh my, kutuluka, ife tidzawoloka Yordano. Mawa ambuya akalola. Yoshua anawauza iwo anati, dzisonkhanitseni pamodzi tsopano, ife tikufuna tiwoloke. Tsopano basi asanati, inu mukudziwa palibe aliyense wa ife, koma kapena mtumiki aliyense, koma amene ali ndi Mulungu pa mtima wake, koma pamene iye ang'ana pa malemba, iye basi amangokhala ndi mantha pang'ono. Kodi ine ndikupita pa izo mwa ine ndekha, kapena kodi mzimu woyera uli pano kuti unditsogolere ine? Kumbukirani kuti mbewu imene yafesedwa, iyo mosakayika idzagwira pena pake, ndipo ife tikufuna kuti iyo ikhale mbewu ya Mulungu yeniyeni yoona, yosayipitsidwa, yomwe yafesedwa mu mtima wa anthu. Pakuti tsiku lina ine ndidzakayima muchiweruzo kudzayankhira pa zomwe ine ndanena ndi kuchita moyo uno, limodzi ndi inu. Ngati ine ndikusocheretsa, ndiye ine ndidzawerengedwawo wosocheretsa. Ndipo ine ndithudi sindikanafuna kuchita zimenezo. Osati mwadala, basi ife tiesa nakhale ndi pemphero, kapena ife tiesa nakhale ndi pemphero pa mawu, inu mukudziwa Baibulo linanena kuti pamene Yohane anaona izo mu buku la chivumbulutso, iye anati iye analiona buku. Ndipo ilo linali losindikizidwa kumbuyo kutsogolo ndi kumbuyo, ndipo palibe munthu kumwamba, ndipo kunalibe munthu pa dziko lapansi, kapena kunalibe munthu kupansi kwa dziko lapansi anali woyenera kuti alitenge bukulo, kapena ngakhale kuyang'ana pa ilo. Ndiyeno mwana wankhosa amene anali atapedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi anabwera, ndipo anadzalitenga ilo kuchokera mdzanja la modzi amene anakhala pa mpando wachifumu, ndipo akula anafuula, ndinu woyenera. Tsopano mulole mwana wankhosa amene iyo usiku unabwere, ndipo adzatsigule mawu. Ife tikhoza kusanthula masamba, koma zimatengera mwana wankhosa wa Mulungu kuti atsegule mawu. Kodi ife tingaweramitse mitu yathu? Mbare Junior, titsogolereni ife mu mawu apemphero ngati inu mungathe, pamene tikupemphera kuti Mulungu atsegule mawu ake kwa ife ngati inu mungathe. Chabwino, ambuya akudalitseni mutsopano. Titembenuzire kuti tiyambepo usiku uno ku numeri mutu wa satini. Ife tiyambira pamenepo, ndipo kenako ife tizitsatira. Basi ine ndiyesetsa kuti ndisachite monga ine ndakhala ndikuchitira kukusungani inu nthawi yayitali, koma ine tsopano ndikulolani inu muzipita mwansanga. Basi mwansanga pamene mzimu woyera udzati zakwanira, ndiye ife tidzakhala tikupita. Mawa tsopano kumbukirani Sunday School 9:30, ndipo isanafike kapena podzafika ateni kuloko, ife tidzakhala tikuyankha mafunso. Mubweretse mafunso anu, muwabweretse iwo usiku uno. Ukatha utumiki mudzawapereke iwo kwa mayereda la ena kuti ine ndidzakhoze kuwatenga iwo, kapena mwanjira ina kwa mafunso mawa. Ndili nacho chiwerengero chabwino cha iwo. Mawa usiku ndikuwoloka Yorodano. Tsopano ife takhala nawo masteji atatu. Alipo masteji atatu a ulendo uwu: Israeli mu Egupto, Israeli mu chipululu, Israeli ku dziko la kwawo Palestina, wolonjezedwa ndi Mulungu zaka mahandredi ambiri mbuyomo. Chabwino ife tikupeza ndiye tikutengera mpingo mbuyo kuti tingokhala ndi kuoneratu pang'ono. Tinapeza kuti Mulungu anamulonjeza Abrahamu kuti iye akanadzamupulumutsa iye, anamupatsa iye lonjezo lopanda mangawa, pangano lopanda mangawa. Iye akanadzamupulumutsa iye ndi mbewu yake, osati mbewu yake yonse, koma mbewu yake yolonjezedwa, Isaki. Abrahamu anali ndi ana amuna 11, inu mukudziwa, koma mmodzi yekha wa iwo analilonjezo. kudzera mwa Isaki. Ndi chifukwa chake Paulo ananena mu Aroma mutu wa 9 kuti onse amene ali Israeli si Israeli, koma kudzera mwa Isaki mbewu idzayitanidwa. Tsopano ndiye Mulungu kudzera mwa Isaki kuyimira Khristu. Ife tikuzindikira Khristu anali mwa Abrahamu, Khristu anali mwa Isaki, Khristu anali mwa Yakobo, Khristu anali mwa Yosefe, Khristu anali mwa Mose. Khristu ali muchipangano chakale chonse, muchipangano chakale chonse, chonsecho. Ngati ife tikanakhala ndi nthawi kuno zaka 7 zapitazo, sabata yatha iyi, miyezi ingapo yapitayi, ife tinatenga buku la Eksodo kuchokera mbali imodzi kupita ku inzakeyo kuyimira chilichonse, ngakhale madzi olekanitsa ng'ombe ya mphongo yofira. Iyo sikanakhoza kukhala ya brauni, iyo inkayenera kukhala yofira yopanda dontho pa iyo, iyo inkayenera kuotchedwa ndipo kenako nkupangidwa kukhala madzi olekanitsa, ndipo ndioti azikonkhedwa anthu iwo atatha kuchimwa ndipo amatuluka kunja kwa nsasa. Momwe hisope ndi mtengo wa mkungudza, ndipo zonse zidasakanizidwa pamodzi, momwe nkhuni muchihema, momwe guwa la mkuwa, mtsuko, mkate wopanda chotupitsa, chilichonse chinkalozera kwa Khristu. Ndipo mwa iye ndife amphumphu mwa Yesu Khristu. Tsopano momwe phunziro lathu lili lodabwitsa usiku uno, momwe Mulungu anamubweretsera Israeli ngati choyimira kuchitira mthunzi chimene chikanati chidzakhale. Tsopano ife tikupeza ndiye iwo zidatha zaka 400 Mulungu anali atamulonjeza Abrahamu kuti mbewu yake idzakhala mlendo mdziko la chilendo kwa zaka 400, koma adzatuluka pansi pa dzanja la mphamvu. Malonjezo a Mulungu nthawi zonse amakhala woona. Mulungu nthawi zonse amapangitsa mawu ake kukhala wolondola. Magudumo akale a ulosi ndi zimano za Mulungu zikupera pang'ono-pang'ono, koma motsimikiza zikufika mpaka pamalo. Ndi chifukwa chake usiku uno powerenga Eksodo iyi ya mpingo, ine ndikukhulupirira kuti ife tili mu Eksodo kachiwiri. Ine ndikukhulupirira Mose pokhala choyimira changwiro cha bungwe la mpingo limene linamulephera Mulungu. Ndi Yoswa watsopano, mtsogoleri watsopano, akuyimira mpingo mukulephera kwawo kwa Mulungu. Ndipo Yoswa anatengera Israeli kuwoloka kupita ku dziko lolonjezidwa. Zangwiro ngati ife tingazione izo momwe Mulungu anasunthira kumbuyo uko masikuwo. Chilichonse chimayenda bwino, iwo ankaganiza kuti iwo anali atakhazikika bwino, koma pamene nthawi ya lonjezo inayandikira, apo panadzauka Farao yemwe sankamudziwa Yosefe. Zinthu zinayamba kuyenda mosiyana, ndipo inali nthawi ya chiwombolo. Anthu anayamba kubuwula ndi kulira, ndipo kenako Mulungu anatsika kuti adzawawombole iwo. Zangiro bwanji, ndiyeno iye anamutumiza munthu, mwana anabadwa, mwana wa chilendo. Ndipo iye analeredwa moyo wa chilendo, koma Mulungu anali ndi dzanja lake pa iye. Mose momwe iye anabisidwira mancheza anabadwa mu nthawi ya chizunzo. Basi monga Khristu anabadwa ali mwana woyenera, chimodzimodzi monga Khristu ndipo iye anabadwa mu dziko lino kuti adzakhale wowombola, chimodzimodzi monga Khristu. Ndipo momwe iye ntchito yake, momwe iye anali wopereka lamulo, anakwera pamwamba pa mapiri, ndipo anakakhalapo masiku 40 anabwererako ndi lamulo. Ndipo iye tchimo lake lomufoketsa linali kupsa mtima. Iye anaswa malamulo, anabwereranso pamwamba kusonyeza kuti unsembe umenewo uyenera udzafe, udzathapo. Chimodzimodzi monga Yesu anapita ku chipululu masiku 40, ndipo pamene iye anatulukirako Yesu, Satana anakomana naye iye malo ake ofoka, monga iye anachitira ndi Mose. Malo ofoka Yesu anali njala. Iye anati, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, lamulira miyala iyi kuti isanduke kukhala mkate. Yesu anati, kwalembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha. Yankadziwa kuti iye anali asanakumane ndi Mose pamenepo. Yankadziwa kuti iye anakumana ndi china chake pambali pa Mose, pakuti Yesu ankawadziwa mawu. Ndipo pali chilichonse chimene mpingo okuyenera kuchidziwa lero ndi mawu a Mulungu, momwe munga wakhazikitsire iwo pamodzi ndikuwayika iwo mu mtima wanu, pakuti ili ndi tsiku abale, inu mudzandichitira ine umboni, tsiku la izimu. Ine ndakhala ndikuphunzira Genesis kwa zaka ziwiri za Genesis, ndicho chiyambi kupita patsogolo, mutu wa mbewu. Ndipo inu mukuzindikira kuti mipatuko yonse iyo ya tsiku lino inayambira mu Genesis, iyo inali ndi chiyambi chake mbuyo mu Genesis, kutsirizira kuno mu tsiku lotsiriza. Mwachitsanzo ambiri ya iyo, monga mwe chipembedzo chokhazikika chija chinambira mwaka ino, mwe izo zinatulukira ndi kubwera pansi kudzera mwana anu wa Hamu. Kuchokera mwa Hamu yanali ndi Nimrodi. Nimrodi anamanga nsanja ya Babulo. Babulo anabwera mpaka m'musi kudzadutsa mu nthawi ya mfumu Nebukadinezala, ndipo mpaka uko muchivumburutso Babiloni, momwe kambewu kakang'ono kaja kanayambira kumbuyo uko kumbali ya kummawa kwa zipata za Edeni, kumabwera mpaka m'musi kudzatsiriziza mitundu yonse ya mipatuko ndi chilichonse zinayambira kumbuyo uko kudzazisiriziza zokha mpaka kumapeto. Tsopano izo zikutikakamiza ife kuti tizipenyetsetsa, tizikhala osamalitsa, tizikhala okhazikika mu mawu. Zinthu zambiri zikuchitika lero zimene sizili mwa malemba. Tiyeni tione lemba, tikhale otsimikiza pamene ife tikulondola. Ndizo zomwe ife takhala tikuyesetsa kuti tiphunzitse sabata ino. Chinthu chachikulu kwambiri chimene ine ndachipeza motsutsa mpingo sikuno ndi mantha. Aliyense akuchita mantha pafupi kufa ndi china chake. Kodino mukuchita mantha ndi chiyani? Ngati munthu wobadwa matsopano yayenera kukhala wokondwa wosadera nkhawa, chimodzimodzi monga nyamatawa akuyimba kuno ndi mʼbale akuchitira umboni kumbuyo uko. Momasuka basi, palibe chinthu chimene chingakuvulazeni inu. Palibe chatsopano, palibe chamtsogolo, palibe chimene chingatilekanitse ife kuchikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu. Mulungu analonjeza, iye anayitana mwakusankha, iye anawika mpingo wake mudongo solo. Yesu anati, palibe munthu angakhoza kubwera kwa ine kupatula Atate atamukoka iye. Inu simunabwere kwa Mulungu chifukwa chakuti mumafuna kutero, inu munabwera chifukwa Khristu anakuyitanani inu. Mulungu anakuyitanani inu. Ndipo iye amene adza kwa ine, ine sindidzamutaya mwa njira iliyonse. Ine ndidzampatsa iye moyo wosatha, osati kungokhala kwa sabata ndi chitsimutso chimodzi kwa chinzake, koma wosatha, moyo wamuyaya. Ndipo ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Oh my, ngati izo sizikuchotsa mphepo mukuyenda pa nyanja kwa Satana, ine sindikudziwa chimene chimatero. Mukuti inu mukudziwa bwanji? Ine ndinati Yesu ananena chomwecho, pakuti yatero Ambuye. Yesu ananena chomwecho, izo zikukhazikitsa izo. Ngati iye anena izo, ine ndikuzikhulupirira izo. Iye ananena mu Yohane 5:24, funziro lokondedwa kwa ine, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera kuchiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Mukuti ndizo zophika kwambiri mbali Branham. Palibe munthu, palibe munthu amene angakhoze kukhulupirira Yesu kuti angakhale Khristu mu mtima mwake, ndipo adzakhala munthu yemweyo amene iye anali poyamba. Sangakhoze kuchita izo, ayi Bwana. Monga ine ndinanena usiku wa thawu, kumwa, kusuta, juga, zinthu zonse izo si tchimo. Si tchimo kuchova juga, ayi ndithu. Kapena kuchova juga si tchimo kani, kusuta si tchimo, kumwa si tchimo, kutukwana si tchimo, ndi chikhumbo cha tchimo. Chifukwa ndiwe wochimwa, ndi chifukwa chake iwe umachita zimenezo. Ngati iwe ukanakhala mkhristu, iwe sibwenzi kuchita zimenezo. Iye anati, iye amene akonda dziko lapansi kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mwa iye ngakhale mwa iye. Kotero tsopano iwe mwina ndiya, inu simunayambe mwamuonapo mkhristu watheka. Ine ndinamufunsa wina wake usiku ina, ine ndinati, kodi ndinu mkhristu mbale? Anati, ndine mkhristu wabwino kwambiri. Ine ndinati, ayi inu simuli. Palibe mkhristu wabwino kwambiri, ndiyangada anamba amuonapo munthu woledzera wosaledzera. Palibepo ndiyangada anamba aonapo mbalame yoyera yakuda. Palibepo ndi mwina, inu simunayambe mwamuonapo wochimwa woyera. Inu mwina munabadwa kachiwiri, kapena inu simunabadwepo kachiwiri. Inu mwina muli kumbali imodzi ya mpanda. Ndipo tsopano, ngati mwabadwa mwatsopano, inu muli nawo moyo wosatha ndipo mulibe kanthu mkati mwanu. Zinthu zakale zonse zapita ndipo pali basi kasupe, madzi owawa ndi okoma sachokera pa kasupe yemweyo. Mukuona mtengo umadziwika ndi chipatso chimene iwo mabala. Ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Kalekale anthu onse a Methodist ankaganiza nyamata ife tili nawo iwo, ife tikhoza kufula. Atatha masiku a Luther iwo ankaganiza chifukwa iwo anali kufula kuti anali nawo iwo. Ine ndimakhulupirira mukufula nenenso, koma icho sichifukwa chimene ine ndili nawo iwo, ndicho chikhumbo kuti ine ndili nawo iwo. Achipentekosti anadzabwera anayankhula malilime, iwo anati, oh tsopano ife tikudziwa ife tili nawo iwo. Kodinu munatero? Zatsala pang'ono kusintha malingaliro anu tsopano. Izo si iwo. Inu mupeza kuti izo si iwo. Mbale wokondedwa mwana wankhosa wakufa, magazi anu ofunika sadzataya konse mphamvu yake mpaka mpingo onse wokombolera wa Mulungu udzapulumutsidwe kuti usadzachimwenso. Mwaona, ichi ndi chimenecho chili chonse kuyambira mwachikhulupiriro. Ine ndinaona mtsinje umene mabala anu wosefukira amapereka, chikondi chowombola chakhala chili nkhani yanga, ndipo chidzakhala mpaka ine ndidzafe. Ngakhale ine ndingayankhule ndi malilime a anthu ndi angelo ndipo ndilibe chikondi, izo sizindipindulira ine kanthu. Ngakhale ine ndapereka chuma changa chonse kudyetsa osauka, izo sizindipindulira ine kanthu. Ngakhale ine ndili nayo mphamvu yosuntha mapiri ndi zina zotero, izo sizindipindulira ine kanthu. Pamene pali maulosi, iwo adzalephera. Ndipo pamene pali malilime, iwo adzaleka. Ndipo pamene pali chidziwitso, icho chidzachoka. Koma pamene chikondi changwiro chabwera mu mtima wa munthu, ziwanda zonse ku gehena sizidzakhoza konse kuzisokoneza izo. Ukonkulondola, ngati mkazi wanga akanati akanamandilemekeza ine chifukwa iye amandiopa ine, ine sindikanakhala, ine sindikanamachita mantha kuti ndimusiye iye. Koma iye amandikonda ine, yali nacho chidaliro mwa ine chifukwa iye amadziwa kuti ine ndimamukonda, ndipo iye amandikonda ine. Tsopano pamene ine ndikuchokapo, ine sindimasowa kunena kuti tsopano akazi Abraham, ine ndikusirani inu lamulo la dongosolo pano limene inu muyenera kumalichita. Mulu wa madongosolo, inu musadzang'ane pamwamuna wina aliyense, inu musadzachita izi kapena inu ine bwanji iye basi, izi zimangochitika zokha. Ine ndimamukonda iye ndipo iye amandikonda ine, ndipo izo zimakhazikitsa izo, ine ndimangopitirira basi. Umo ndimomwe zimakhalira kumukhalira moyo Khristu. Haleluya! Iwe umangomukonda iye ndi mtima wako wonse, solo ndi malingaliro ndi kumapitirira nazo, ndizo zonse. Palibe choyipa chingakhoze kubwerapo. Ukonkulondola, chifukwa muno chinthu chonsecho ndiwe wakufa, iwe ndi wakufa, ndipo moyo wako wabisika mwa Mulungu kudzera mwa Khristu, kusindikizidwa amenemo ndi mzimu woyera. Mgelekezi angakupeze bwanji weyo? Ayi, inu muitenge galimoto ya bokosi, iwa amayamba kulongedza izo, ndi kulongedza izo pa galimotoyo. Ambira anthu inu pano, ine ndikudziwa ena inu amene mumalongedza magalimoto, ndipo iwo amazungulira, iwa amaitanitsa zochuluka chonchi apa ndi zochuluka chonchi uko. Koma galimoto imeneyo isanasindikizidwe, woyang'anira amayenera kubwerapo. Iye amadzasuzumira, ndipo iye amaona kuti chilichonse chili mmenemo mmalo mwake, ndipo chilichonse chakonzeka. Izo zikupita kwawo chabwino, ngati pali chilichonse chomasuka ndipo kuopa kuti izo zingasweke, iye amati zitulutseni izo, muzikonzenso izo kachiwiri kufikira mutakwanisa izo. Ndipo pamene izo zamangidwa pamodzi ndi kulongedzedwa ndi kuyikidwa pansi, ndiye iye amadzamenyetsa zitseko ndi kuyikapo chisindikizo. Ndipo palibe amene angaswe chisindikizo chimenecho mpaka iyo itapita kumalo ake. Kulondola uko, umo ndi mmene zimakhalira pamene amati Aefeso 4:30, musaukwiyitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Muli ndi nthula zina zomasuka, Mulungu adzazichotsa izo mwa inu ndi kuzikonza izo. Inu musanasindikizidwe kulowa mu ufumu. Mwamuna aliyense muno ndi mkazi aliyense wopanda ubatizo wa mzimu woyera, chifukwa chokhacho chimene inu mulibe iwo, chifukwa inu simumakhulupirira. Ukonkulondola kukhulupirira. Ife tinazitenga izo sabata ino ndi kuzitsimikizira izo kuti Abrahamu anakhulupirira Mulungu mwachikhulupiriro. ukonkulondola. Sobano chimenecho ndi chiphunzitso chabwino cha Baptist kumukhulupirira Mulungu. Mbare Tom, inu mukudziwa ine ndikuganiza inu munachokera mu mpingo wa Baptist umene iwo amati khulupirirani Mulungu. Chomwe chonse ine ndinkatero ndi mpingo wabwino kutulukamo. Ndikhulupirireni ine sindimatanthauza kuti ndinene zimenezo. Sobano mphindi chabe ine ndilibe kanthu kotsutsa Baptist. Iwo ali nawo mtolo onse wa zinthu zabwino. Umapenyani mbale, ine ndinawamva iwo pa wairesi tsiku lina. Munthu mtumiki wabwino wa Baptist akuyesetsa kuti alambalale Machitidwe 19. Iye anati Apollo sankamudziwa Yesu, kotero ndi chifukwa chake iwo ankayenera kuti abatizidwenso kachiwiri. Apollo ankamudziwa Yesu ndipo iye anali kutsimikizira mwa mawu a Mulungu kuti Yesu anali Khristu. Amen. Ndipo iye anati kodi inu munalandira mzimu woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira? Uko nkulondola. Mulungu anamupatsa Abrahamu lonjezo ndipo iye anakhulupirira lonjezo ndipo ilo linawerengedwa kwa iye ngati chilungamo. Koma iye anamupatsa iye chizindikiro chandulidwe ngati chisindikizo cha lonjezo. Haleluya, iwe umakhulupirira Mulungu mwachikhulupiriro kuti iwe wapulumutsidwa ndipo umamulandira iye. Ndipo pamene utero Mulungu amakupatsa iwe mzimu woyera ngati chisindikizo cha lonjezo limene iye anakulonjeza iwe. Mzimu woyera ndi mphatso ya Mulungu ndiko kulondola umene umadula mtima, umadula mnofu wotsalira kukupanga iwe kukhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Amen. Chabwino ndi zimenezo tu pamenepo. Palibe chimene ino munkayenera kuchita nacho inu eni. Ndi mphatso ya Mulungu. Ndipo pamene iwe ukhulupirira molondola, Mulungu amapereka iwo kwa iwe. Ndi mwachikhulupiriro iwe. Tsopano chikhulupiriro si chimene iwe uli. Chimodzimodzi ngati ine ndili ndi kotala, ndipo lofu ya buledi mtengo wake ndi kotala. Kotala ine nditola iyo pakapita kanthawi. Kotala si lofu ya buledi, koma kotala imagula lofu ya buledi. Ndi ntchito ndizo ndi yomwe imagula lofu ya buledi. Zinapezeka kuti izo zinapezeka kuti ndi theka la khobiri kuchokera ku Africa. Kotero ine ndikuganiza ndi chifukwa chake iyo inatembenuka. Chabwino, kotala si lofu ya buledi, kotala imagula lofu ya buledi. Chikhulupiriro ndi chimene inu muli nacho mwa Mulungu. Ndipo zimenezo pakumuzindikira Mulungu chifukwa cha chikhulupiriro chanu zimakupatsani inu mzimu woyera umene umadula mtima ndi makutu. Ndikulondola uko zimakupanga iwe kukhala cholengedwa chatsopano. Tsopano Mulungu akukonzekera kuti awombole. Ife tinapeza kuti iye anali Mose anali akumutengera mwana wake yemwe uko kuti akawawombole ana Israeli osadulidwa. Ndipo Zipola anatenga mwala wakuthwa nadula kukhungula mwana wake. Ndipo analiponyera ilo pamaso pake anati ndiwe mwamuna wa magazi kwa ine. Inu mukudziwa kodi inu munayamba mowerengapo izo mwatchero chomwecho. Mose anali ndi kupsa mtima, inu mukudziwa kumene potsiriza kunamuleperesa iye kukalowa mdziko lolonjezedwa kupsa mtima kwake. Ndipo Mulungu anali atamukhazika iye kumbuyo uko ndi kumupatsa iye mkazi wang'ono waukali nayenso. Ine ndikuganiza iwo anali ndi vuto lina kumbuyo kwa chipululu icho. Sichoncho inu Mulungu amadziwa momwe angakuchepetsere iwe. Kotero iye anamukonza iye kumbuyo uko kudzera mwa mkazi wang'onoyo. Anamuonetsera iye anadula khungu limenero ndipo analiponyera ilo pamaso pa iye anati ndiwe mwamuna wa magazi. Mayi iye anadziwa momwe angamukonzere iye kuchotsa mkwiyo umenewo mwa iye. Chabwino, ndiye iwo anapita kumeneko ndipo iye anachita zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa. Ndipo zindikirani, mayi, ine ndinamvelera china chake chikundikhudza ine. Taonani momwe yambre ndiyane akasidawira amenewo. Anayima pamenepo ndipo anachita zozizwitsa za mtundu omwewo zimene Mose ndi Aaron anachita. Anapita nawo limodzi ndi iwo. Kutsanzira mbale, ife tili nalo dziko lodzaza ndi zimenezo lero. Pingo wadzaza ndi zimenezo lero. Kufanizitsa kwa chithupithupi. Ndipo pali chinthu chimodzi tsopano kuti tizidule izi. Zindikirani, monga mphunzitsi wamkulu wa Baibulo tsiku lina pa wairesi ananena kuti machiritso a uzimu anali ya ngerekezi, kuti ngerekezi amachita machiritso a uzimu. Ine ndikufuna inu mundipezere ine lemba pamene ngerekezi anayamba wachitapo machiritso a uzimu. pamene iwo analonjezedwa pogonse ndi iye. Mulungu anati, ine ndine Ambuye, Masalimo 103:3, ine ndine Ambuye yemwe ndimachiritsa matenda anu onse. Ndipo Yesu anati, ngati Satana adutsa Satana, ndiye kuti ufumu wake wagawanika motsutsana. Iye sangakhoze kuchita zimenezo. Iye sangakhoze kudzitulutsa yekha. Chotero machiritso onse zilibe kanthu kumene wakuchokera. Amabwera ndi Mulungu yekha. Ndipo penyani amatsengawa iwo amakhoza kubweretsa nsabwe koma samakhoza kuzichotsa izo. Iwo samakhoza kuchiza. Iwo amakhoza kuchita zozizwitsa koma iwo samakhoza kuchita machiritso. Machiritso amakhala mwa Mulungu yekha. Ndipo pamene iwo anayitanitsa zithupsa Aigupto anafala ndi zithupsa yoyene. Ndipo iwo anati ichi ndi chala cha Mulungu. Haleluya, ine ndikuganiza za zimenezo, chala cha Mulungu. Ngati Mulungu akhoza kutsegula diso la khungu ndi chala chake, ichi ndi chala cha Mulungu. Akhoza kuchita zinthu zonse izi. Taonani chimene iye anachita ndi chala chake. Iye anachiritsa odwala ndi kuukitsa akufa. Zinthu zonse izi iye anazichita ndi chala chake. Koma pamene iye anapita kutsatira nkhosa yotayika, iye sanagwiritse konse ntchito chala chake. Iye anayika iyo pa phewa lake. Ndi kuibweretsa iyo mkati. Haleluya. Mpilelezero chotani. Nkhosa yotayika pa phewa lake. Osati chala chake. Iye sanachigwiritse ntchito. Iye anagwiritsa ntchito phewa lake. Kuti anyamulirepo nkhosa. Zindikirani. Kenako Mulungu atatha kumukonza Mose. Kumukonzekeretsa iye. Anatumiza zizindikiro. Ndiye chizindikiro chotsiriza. Ife tinachitenga usiku wathawu. Chinali imfa. Ndipo ife tinapeza kuti iyo ndi imfa ya uzimu mu mpingo mliri wotsiriza tsopano. Mpingo ukuuma ukuwulukira kutali uko nkulondola. Ife tikukhala mu nthawi yoopsa momwe kuti mpingo akale omwe kale ankakhala nacho kwenikweni chigonjetso akutaya nthawi yakufa kulola magazi achoke kutsogolo kwa chitseko. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidzapyola pa ino. Ankabwera mwamba kudzalowa mu thanthwe lokanthidwa. Zindikirani pamene Yohana anabwera ku thanthwe, Yohana linacho chosowa. Tsopano Mose anakantha thanthwe ndi ndodo. Apo ndi pamene ife tinalekezera usiku wa thawu. Anakantha thanthwe ndi ndodo. Ndipo ndodo inali ndodo ya chiweruzo cha Mulungu. Ndipo iye anakantha thanthwe. Ndipo munali mphanga mbali mwakumanzere kwa thanthwe. Pamene ana Israeli anamva njala, iwo ankapita kumeneko. Ndipo ng'oma wa njuchi, njuchi zinali zitalowa mmenemo. Ndipo anali atapanga ng'oma. Ndipo iwo amatenga uchi kuchokera mu thanthwero. Chilichonse chimene iwo ankachisowa chinali mu thanthwero. Thanthwero linkatsatira mpingo. Ndipo thanthwero linali Khristu Yesu. Pamene iwo amva ludzu, iwo ankamwa kuchokera mu thanthwe. Pamene iwo amva njala, iwo ankadya kuchokera mu thanthwe. Kulikonse kumene iwo ankapita, thanthwe linkawatsatira iwo. Ndipo thanthwe likutsatirabe mpingo. Khristu ndiye thanthwe limene linali mu chipululu. Zindikirani tsopano ndiye thanthwe lomwero. Zosadabwitsa pamene iye analowa mu Yerusalemu, iwo anati, mpangeni iye akhale chete, apangeni iwo akhale chete. Iye anati, ngati iwo akhale chete, miyala, miyala idzafuwula nthawi yomweyo. Chinali chiyani chimenecho? Mwala waukulu wa pangodya uja unabwera, ukugubuduzika pakati pa miyalayo. China chake chinkayenera kuchitika, miyala ikufula mokweza. Pamene mkazi amene anali ndi vuto la magazi kwa zaka zambiri yanayankhula kwa thanthwe, ndipo thanthwe linatulutsa machiritso. Pamene Lazaro anali atafa, Marita anayankhula kwa thanthwe, ndipo ilo linabweretsa chiukitsiro. Pamene iwo anali pa nyanja, panachitana mondwe. Ndipo ngalawa yaing'ono yakale ikugwerezeka uku ndi uku ngati kuti chitsekelero cha botolo chavuka pakati pa nyanja. Gaza anati kwa ine, kuno osati kale litali. Iye anati, mbale Branham. Iye anati, Yesu sanalinso ngati munthu wamba. Anati, iye anali mneneri, koma inu mumayesera kumupanga iye Mulungu. Ine ndinati, iye anali Mulungu. Iye mwina anali Mulungu kapena wachinyengo. Ndipo iye anati, oh, iye anali munthu wabwino, iye anali wambalume. Koma iye sakanakhoza kukhala Mulungu. Iye sana liwa umurungu. Ine ndinati, yana liwa umurungu. Yanka enera kukala wa umurungu. Ngati yana li muntu, yana badwa kubadwa kwa kugonana. Kuma yana badwa kubadwa kwa namwali. Kotero, yana li magaza murungu. Bible linati, ife tinapurumutsidwa ndi magaza murungu. Yana ti, ine nditsimikizira izo kwa inu. Iye sana li nso kuposa murungu. Osa posa a neneri. Ndipo iye sana liwa umurungu. Ine ndinati ngati inu munga koze kutsimikizira izo mwa Baibulo. Yana ati ine ndichita zimenezo. Ine ndinati tiyeni timvele mbalago. Yana ati mu Yohane Oera mutu aleveni pamene Yesu anapita kumusi tsiku limenelo kumanda Lazaro. Ine ndinati ine ndikukumbukira zimenezo. Anati iye analira. Baibulo linati iye analira. Ine ndinati izo nzona. Ine ndinati kodi izo zili ndicho chita chanji ndi zimenezo. Yanati izo zikutsimikizira kuti iye sana liwa umurungu chifukwa iye sakana kukhoza kulira ndi kukhala wa umurungu. Ine ndinati penyani mkazi yana li mulungu munthu. Ine ndinati pamene yana pita kumusi uku akulira pamene yana li kulira yana li munthu. Koma ine ndikukuwuzani inu pamene iye anakokera chimango chaching'ono icho pamwambapo ndipo nkudzati ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Ndipo iye anayankhula kwa munthu yemwe anali atafa masiku folo, thupi lake linali litavunda, mphutsi zakhungu zinali zikukwawa mkati ndi kunja, chivundi chinamudziwa mbuye wake. Ndipo munthu amene anali atafa kwa masiku folo anayima pa mapazi ake, ndipo anakhalanso moyo. Ameneyo anali woposa munthu akuyankhula, ameneyo anali mulungu. Inde bwana, yana li munthu pamene yana li pamwambapo pa phiri usiku umenewo, anadzatsika pansi anayangʼana ponse pozungulira pa mtengo kuti apeze china chake choti adye. Mtengo wankuyu, Yesu akutero, yana li ndi njala. Yana li ndi njala pamene yana li munthu. Pamene yana li kuyangʼana pa mtengo umenewo, yana li munthu. Koma pamene yana tenga ma biscuit 5 ndi zidusa ziwiri za nsomba ndi kudyetsa 5,000, amene anali woposa mulungu, woposa munthu. Ameneyo anali mulungu mwa munthu ameneyo. Inde bwana, zoonadi yana li munthu pamene yana li atagona mu ngalawa imeneyo. Ndipo choyimitsiracho chinali ngati chotsekera botolo. Anati, oh, ine ndipita ndikamukankhe iye mozungulira, ndikukamunjanjitsa iye mwamba ndi pansi. Ziwandateni sauzande za nyanja zinalumbira kuti zimumiza iye usiku umenewo. Yana li munthu wotopa kwambiri mwakuti iye sankakhoza kusuntha. Koma pamene iye anayika phazi lake pa chingwe cha ngalawa imeneyo, ndipo nkudzati mtendere, pakhale bata, ndipo mphepo ndi mafunde zinamumvera iye. Ameneyo anali woposa munthu, ameneyo anali mulungu. Inde bwana, pamene iye anafa pa Calvary, yanafuula kufuna chifundo ngati munthu. Yana li munthu pamene iye ankafa. Koma pamene iye anauka mawa wa Istala, yanatsimikizira kuti iye anali mulungu. Ndiko kulondola, anauka kwa kufa. Mzosadabwitsa wolemba ndakatulo yanati, kukhala moyo iye anandikonda ine. Pakufa yanandipulumutsa ine. Kuyikidwa manda yananyamulira machimo anga kutali. Wouka yanandilungamitsa kwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina yakubwera, o tsiku la ulemerero. Mulungu munthu, Mulungu anali mwa mwana wake akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Iwo anali atamunenera iye kukhala wamatsenga ndi wambwebwe ndi ngerekezi ndi Belezebule ndi chilichonse. Koma iye anali Mulungu Emanuele akukhala pakati pathu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Ife tinali nazo izo pa funso mawa muli monse. Ife tidzafika pa zimenezo ndi kudzamalizitsa izo mawa. Chabwino, hakubwera pamwamba thanthwe lokanthidwa lija, pamene iwo asowa chilichonse iwankapita ku thanthwero. Tsopano pambuyo pa zonsezo ndi madalitso ndi zinthu iwo ankang'ung'udzabe. Iwo anafika ku malo otchedwa Kadesi Barinea. Tsopano ife tikufuna kuti tiphunzire izi kwa mphindi yokha. Kadesi Barinea anali mpando wachiweruzo wa mdziko mu tsikulo. Izo zikupezeka mutu wa Satini. Tsopano munumere ndipo mupite mukalemba malemba ngati inu mukufuna. Tsopano mmenemo munali mpando wachiweruzo, mukawerenge mitu ya mbuyo kwa iyo mukwanu mu kuphunzira kwanu. Ife tikungoyenera kugunda malo okwerawo tsopano muchitsitsimutso cha masiku atatu kapena folo monga chonchi. Sitingakhoze kuphunzira izo ndime ndi ndime, koma iwo unali mpando wachiweruzo. Panali chitsime chachikuru pamenepo. Hanali ndi zitsime zazing'ono zambiri kuchokera pa icho timitsinje kapena hakasupe hamachokera kukasupe wankulu uyu Kades Barnea. Choimira changwiro cha mpingo. Mpingo ndi mpando wa chiweruzo. Chiweruzo chimaambira nyumba ya Mulungu. Kumene kwa Israeli anasonkhana mozungulira ku Kadesi. Ndipo tsopano Mose anenena apa ndime ya wani mutu wa satini. Ndipo Ambuye anayankhula kwa Mose anati, utumize iwe amuna kuti iwo akathe kufufuza dziko la Kanani limene ine ndalipereka kwa ana Israeli kuchokera ku fuko lililonse la makolo awo. Iwe udzatumizako mwamuna mmodzi, mmodzi aliyense wolamulira mwa iwo. Tsopano Mulungu anakonza kuti iwo atumize amuna 12 mmodzi kuchokera ku fuko lililonse, watumiza iwo ku dziko la Kanani kuti akazonde dzikolo kuti akaone ngati iwo anali malo abwino kapena ayi. Azo ndiwo anapita mmodzi kuchokera ku fuko lililonse, mmodzi kuchokera kwa Dani, Aseri, kudutsa konseko mpaka iwo anapeza amuna 12. Changwiro cha mpingo lero maulendo athu, ife tikupita chokwera mpaka ine ndikukhulupirira kuti mpingo wayima lero ku Kades Barnea chiweruzo. Tsopano Mulungu andithandize ine. Ine ndikudalira kuti Mulungu andithandiza ine kuti ndipeze izi. Izo ziza mabwino komanso mwakuya. Kutumiza zazikulu. Kumbukirani iwo anali atafika mpaka apa chifukwa Mulungu anali atawalonjeza iwo. Ndipo mulendo onsewo iwo anali nazo zizindikiro ndizo dabwitsa ndizo zizwitsa. Ndipo tsopano iwo afika mpaka komwe kumalire. Ndipo ine ndikukhulupirira ife tili pamalire usiku uno. Ine ndinali kudabwa za misonkhano yanga yonse ndi zinthu momwe ine ndinayenera kuzilepheretsa izo. Ine ndikukhulupirira moona mpingo usanakhale ndi mkwatulo, iwo oyenera kudzakhala nacho chikhulupiriro chokwatulitsa. Ife tikulephera mkomwe kukhala nacho chikhulupiriro cha machiritso a uzimu. Ndiye munene za chikhulupiriro chokwatulitsa. Tiyenera kukhala nacho chikhulupiriro chimene chiti tidzasinthe ndi kulifulumizitsa thupiri ndi kudzatengedwera kutali. Ine ndikukhulupirira kuti pali mpingo uli pa ulendo wake usiku uno, mphamvu ya Mulungu wamoyo kuti anthu azidzayankhula mawu apa ndi apo, ndipo izo zizidzawala ngati mphezi. Ndipo mpingo ukuduluka, osati wowerenga maganizo, osati zina izi zochita kuvala zodzipangitsa kukhulupirira, koma weniweni woona, weniweni wodzozedwa mzimu oyera, mpingo woyitanidwa utuluke. Amen. Apa iwo ali atayima pa Kadesi Barnea. Iwo anati, itani kumeneko, dzikolo linapatsidwa kwa ife zaka 100 ambiri apitawo ndi Mulungu kudzera mwa atate athu. Ife ndife mbewu ya Abrahamu. Mulungu watitsogolera ife motetezeka mamayilosi 40 ena osamvetsetseka awa kuchokera ku Igupto mpaka ku dziko la mmalire pa Kadesi. Iwo anali atafika kumeneko masiku pang'ono, koma kumbukirani chifukwa cha kusakhulupirira kwawo zinawapangitsa iwo kuyendayenda kwa zaka 40. Kusakhulupirira, zindikirani mpingo umene ine ndikukambawu kuyankhula mophiphiritsa, chimene chakale chinali chatsopano chili mwanjira yokulirapo, chimene chachibadwa chinali chauzimu chili tsopano Kadesi. Ndipo pamenepo iye anati, tsopano inu tulukani ndipo mukazonde. Mulungu anawatumiza iwo, Mose sanatero. Mulungu anawatumiza iwo kumeneko ndipo anati, mupite kumeneko ndipo mukazonde dzikolo, ndipo mudzabwerere ndi kudzatiuza ife ngati ilo lili dziko labwino kapena loyipa, kapena ngati ife tingakhoze kukalitenga ilo kapena chiyani chicho kapena chinacho. Inu mupiteko ndipo mukafufuze. Ndipo 12 anapita uko. Iwo anadula mulu wa ukulu wa mphesa. Inu mukudziwa za uhure Rahabu ndi zina zotero. Chabwino, iwo anapita ndipo anakadula mulu wa ukulu wa mphesa ndipo anabwererako. Koma mvetserani kulipotiro amuna 12. Ndipo 10 kuchokera mwa 12 wo anati, iwo ndi anthu woopsa. Yang'anani apa ndi otani, ndimaonekedwe otani. Detserani kwa izi, pamene ife tikutembe nuzira tsopano kundime ya 17 kapena ndime ya 27 gani kuti tiwerenge. Anapitilira ndikukanena kumeneko amuna amene anatumidwawo ndipo pamene iwo anabwererako mitima yawo inakomoka. Iwo anati, oh, iwo ndi amuna akulu. Detserani apa. Ndipo iwo anawawuza iwo ndipo anati, ife tinapita kukalowa mdziko limene munatitumizako ife. Ndipo ndithudi ilo likuyenda ndi mkaka ndi uchi. Ndipo ilo lili chipatso, chipatso cha ilo. Monga momwe Mulungu analonjezera. Sopano zindikirani. Komabe anthuwo ndi amphamvu, ndipo amakhala mdzikomo. Ndipo amakhala mdzikomo, ndipo midzi ndi amalinga. Ndi yaikulu kwambiri, komanso ife tinaona ana anaki kumeneko. Ndipo Amaleki amakhala mdzikomo, ndi Ahiti, Ayebusi, ndi Amori, amakhala kumapiri. Ndipo Akanani amakhala pa nyanja, kapena gombe la Yordano. Ndipo Kalebu, haleluya, Kalebu anawatontholetsa anthuwo pamaso pa Mose, ndipo anati, tiyeni ife tipite uko mwaka modzi ndipo tikalitenge ilo, pakuti ife tili okhoza bwino kulilaka ilo. Ine ndikuzikonda zimenezo, mai, patsogolo pang'ono chabe. Koma amuna amene anakwera uko ndiye anati, ife sitingakhoze kupitako kukalimbana nawo anthuwo pakutiwo ndi amphamvu kuposa ife. Ndipo iwo anabweretsapo umboni woyipa wa dziko limene iwo anali atalifufuza kufufuzira ana Israeli kuti dzikolo limene ife tinapitako kuti tikalizonde ndi dziko limene ladya okhalamo menemo. Ndipo anthu onse amene ife tinawaona menemo ndi amuna usinkhu waukulu. Getserani kwa zimenezo. Ndipo izo zikupitilira kunena kuti ife tikuoneka ngati ziwala kumbali ya iwowo. Ndilo lipoti lake. Koma Kalebu ndi Yoshua anati, ife tikhoza kulitenga ilo. Ife tili okhoza kukachita zimenezo. Ndi chifukwa chiyani iwo ali okhoza kukachita zimenezo? Mulungu anali atawalonjeza iwo kuti adzachita izo. Ine ndimakonda kulimba mtima kumeneko. Tiyeni ya iwo, tsopano mpingo unabwera. Ndipo iwo wafika tsopano pamalo pamene ife tafikapo titadutsa mu mbado wa Luther, mbado wa Methodist, ndi mbado wa Chipentekoste, ndi kumapitikira kukafika kumalowo. Ndipo tsopano ena anthu authenga wathunthu anatembenuka mwamphamvu kutsutsa machiritso a uzimu, makhulupirira kuti sizinali nkomwe muchitetezero chabwino. Izo zinafika pamalo abwenzi. Pamene inu, izo zikuyamba kuyipa kunja kuno. Chipembedzo cha nthawi ya kale iwamati, ndi china chake chimene chinadutsa kale kale, sichingakhale nacho icho. Zachulukitsa kwambiri, ife tikukhala mu tsiku la makono. Ife tiyenera kupeza malingaliro a makono. Ife tiyenera kumakhala ndi masewero muchalichi, masewero a ping pong, ndi chilichonse kuti tiziwagwira achinyamata athu. Bale kapena mlongo, ngati izo zidzafike pa nthawi yoti ine ndi zidzakhala ndi phwando la makadi muchalichi kuti ndiwagwire omvetsera, ine ndidzasiya kulalikira uthenga. Chifukwa iwo wataya mphamvu yake, ine ndikukuwuzani inu mbale, chimene ife tikusowa lero ndi uthenga wakachitidwe kachikale wophweka. Mphamvu ya mzimu woyera ikulalikidwa mukuphweka kwake. Amuna, ngati ine ndidzakwezedwa kuchokera pa dziko lapansi, ine ndidzakokera anthu onse kwa ine. Inde Bwana. Ife lero iwamati, oh, ife sitingakhoze kubwerera mbuyo ndi kukachita zinthu izo zimene atumwi ankachita. Ife tikukhala mmasiku otsiriza pamene Mulungu analonjeza kuti iye adzatsanulira mzimu wake pa nufu onse. Haleluya. Ife tili pano kumapeto kwa ulendo. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha Kalebu ndi Yoshua yena omwe ali okonzeka kuti awoloke. Haleluya. Kupita uko ndi kukabweretsa komboni. Haleluya. Ndi dziko lopambana. Kubweretsanso mitulo iwiri ya mphesa. Ndipo iwo hanala kuyenda chonchi kuti ayesere kunyamula izo. Ndi maziko otani, malo otani. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha anthu amene awoloka. Achokako kuzofunda zawo zakale zomangidwa unyolo, mpingo wopanda umulungu, chikhalidwe chokhuthala. Haleluya. Samaria. Anafika pamalo amene iwo ana ulogera mdziko la Kanani. Ndiwa anakaja mphesa zambiri zabwino zomwe zimakupangitsa iwe mpaka kumaukhadovu pa guwa. Haleluya! Zina mwa zabwino zakachitidwe kachikale zimenezo. Ataledzera ndi vinyo monga Petro anamwa pa tsiku la Pentekoste. Pamene mphamvu ya Mulungu inaulanda mpingo. Haleluya! Kadesi Barnea, ife tikhoza kuchita zimenezo. Munthu uyu anati, kodi inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti ife tikhoza kulandira mzimu woyera monga Yohana chitira kalekale? Inde Bwana. Sobano inu mukudziwa bwanji. Ine ndinati, ine ndili nawo iwo. Haleluya. Umo ndimomwe ine ndikudziwira izo. Ife tinali nacho choyimira chokongola usiku wa thawu. Pamene ana Israeli anawoloka dzikolo, anawoloka mpaka mu mwenda njira. Chimene chinali choyimira changwiro cha ulendo wathu. Ife tinabwera kuchokera ku Kanani. Ine ndinazula chikhomo changa mahema ndipo ndinanyamuka. Inu munatero kusiya magali kakale ndi miphika yophikira nyama kumusuko. Ndikununkha kwa dziko, anazula hema, ananyamuka, anawoloka Yorodano. Haleluya! Nyanja yofira ya magaza Yesu Kristu inamiza ndudu ya galeri yonse uti wa foja ndi nyansi za dziko zinamizidwa. Monga ogwiritsa ntchito aja kumbuyo uko. Ndipo iwo akuyandama nyanja. Haleluya! Zosadabwitsa ife timafuula ndi kuvina. Taonani zimene Mose anachita, anakweza dzanja lake ndipo anayimba mu mzimu. Ndipo Miriamu analenga nkhocho, ndipo anayamba kuvina ndi kulumpha chokwera ndi chotsika. Ndipo anatamanda Mulungu. Ndipo ana akazi a Israeli anamtsatira iye akuvina ndi kutamanda Mulungu ndi kufuula. Haleluya! Yohana woloka nyanja, wogwiritsa ntchito akale onse anali atabwerera, atafa uko nyanja. Iwo anayangʼana mbuyo ndipo anati, mnyamata, iwe sudzandivutitsanso ine. Oh my! Anawotchamiratu konsekonse. Kukonzekera kuti azipita tsopano ulendo wopitirira. Tsopano iwo anati, kodi ife tingakalitenge ilo? Ndithudi ife tikhoza kukalitenga ilo. Chifukwa chiyani? Mulungu ananena chomwecho. Ndipo kumbukirani iwo anali, Mulungu analonjeza kuti adzawapatsa zosowa zawo. Ife tinali nazo izo usiku wa thawu. Iwo adzapereka chotani izo? Ine sindikudziwa. Chabwino mwina mwake iwo adzatumiza chitumbuwa china kuchokera kwina kwake kuwa munalibe kanthu kanatsalira mu Igupto. Chitumbuwacho chikachokera kuti? Oh my! Iyo si ntchito yanga. Wina wake ananena kwa ine nthawi ina anati, kodi inu mumakhulupirira za Eliya ameneyo nkhani ya mbalame ija kuntunda uko? Ine ndinati, ndithudi. Anati, inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti mumakhulupirira mlaliki uja anakhala pansi mphepete mwa mtsinje wa Keriti kuntunda uko ndipo akhwangala ankamudyetsa iye? Ine ndinati, ndithudi. Inu mukudziwa bwanji kuti iwo ankamudyetsa iye? Ine ndinati, Baibulo linanena chomwecho. Uko nkulondola. Anati, ine ndikufuna ndikufunseni michina chake mlaliki. Anati, kodi ndikuti mdziko kumene inu mukuganiza kuti akhwangala amenewo ankapeza masangweja amenewo? Ine ndinati, ine sindikudziwa. Iwo ankawabweretsa iwo, Eliya ankawadya iwo. Ndizo zonse zimene ine ndikudziwa. Iye anati, ine ndikukhulupirira inu nonse mumatengeka. Ine ndinati, ayi, ine sindingakhoze kukuzani inu kumene iwo ankachokera. Koma iwo ankachokera kwina kwake. Mulungu ankawabweretsa iwo. Ife timawadya iwo. Haleluya! Ndipo iwo amabweretsa chimwemwe. Momwe izo zimachitikira ine sindikudziwa. Mulungu amangowatumiza iwo ndipo ine ndimawatenga iwo. Ine ndangolandira kumene wodzaza dzanja maminiti pang'ono apitawo ndipo ndinawameza iwo. Akungondigirigishabe ine pamene iwo akutsikira pansi. Ndizo zabwino. Musati mutengeke. Ine sindine openga. Ine ndachedwa chomwecho, koma ine sindiri. Ngati ine ndiri, Mungu ndisiya ine ndekha, ndine wokondwa. Chabwino, inde Bwana, ine ndikumverera mwachipembedzo kwenikweni tsopano. Oh, zedi ndikutero. Chabwino, tamuyang'aneni iye ndi uyu apa. Kodi ife tichita motani izo? Tsopano, Mulungu ankavumbitsa mana pansi kuchokera kumwamba, ndipo ankawadyetsa iwo. Sichoncho iye, iye ndithudi ankatero. Ndipo iwo ankawatola iwo. Ife tinadutsa muzimenezo. Tsopano icho chinali choyimira changwiro chakudya kwathu lero. Mana amenewo sankasiya konse. Iwo ankagwa usiku uli onse nthawi yonse yomwe iwo anali mu ulendo wawo kuchokera ku Igupto kupita ku dziko lolonjezedwa. Ndipo mzimu woyera unagwa mwansanga pamene ophunzira anachoka ku Igupto pa tsiku la Pentekoste. Mzimu woyera unabwera kuchokera kumwamba. Malo omwewo komwe mana amachokerako ngati mphepo ya mkokomo wa mphamvu inadzaza nyumba yonse momwe iwo anali atakhala. Malilime ogawanika anadzakhala pa iwo ngati moto. Iwo anatuluka kuchokera mmenemo akukuwa ndi kumachita ngati anthu oledzera, akuvina, akudzandima, akukuwa, akukhathovu ndi china chilichonse. Kodinu munayamba mwamuonapo oledzera wachikulire akubwera ku nyumba? Mnyamata iye amatenga mbali zonse zonse za nsewu. Moni mlendo, palibe chomwe chikumuvutitsa iye. Ndipo palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene samayenda monga mwathupi koma mwa mzimu. Aroma 8:1. Apa iwo akubwera, akubwera ku nyumba. Tsopano akudzandima pansi pa mphamvu ya mzimu woyera amene anali mana a Mulungu, akutsikira pansi kuchokera kumwamba. Ndipo iwo akhala akugwa kuyambira tsiku limenero mpaka lero aliyense. Inu mukudziwa chiyani? Omeri amakhala wodzaza kuti wansembe aliyense akalowamo amakhoza kukadya wodzaza mkamwa mana apa chiyambi. Kodi mana amenewa amakhala nthawi yayitali bwanji? Bwereza zomwe izo zinali usiku watha. Muphunziro Petro anati, lapani modzi aliyense wa inu mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu. Inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, pakuti lonjezano lili kwa inu, kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Mzimu woyera ndiwo basi mzimu woyera omwewo usiku uno, monga iwo unali kumbuyo uko pa chiyambi. Kodi tingakali tenge ilo? Inde Bwana. Mpingo kufika pa Kadesi. Kodi inu muchita chiyani? Ndife apa. Iwo akuti, tsopano munthu aliyense pa yekha, modzi aliyense wa inu muli pa Kadesi, ife tinafika pamenepo. Ndipo inu mukuti tsopano ngati ine ngati ndipita kumeneko ndikukatenga zina za chipembedzo choyera chodzigulubuza icho chimene iwo amachigamba, amayi anga handithamangitsa ine ku nyumba. Ndi zimenezo tu pamenepo pa Kadesi. Kodi inu mungathe kuchita zimenezo? Inde Mulungu analonjeza izo kwa inu. Ine sindinabwere kuti ndidzabweretse mtendere koma lupanga. Ine ndinabwera kudzalekanitsa abambo ndi amayi, mwamuna, mkazi, mlongo, mʼbale ndi chilichonse. Ndipo iye amene sadzasiya ake omwe ndi kunditsatira ine sali oyenera kutchedwa anga. Ndipo iye amene ayika dzanja lake pa khasu ndipo nkutembenuka kuti ayang'ane mbuyo sali oyenera. Ndiko kulondola. Mbale ine ndikukuzani inu, izo zikutanthauza mochuluka kwambiri kuposa kuthamanga chokwera ndi kugirana chanza ndi mlaliki. Ndi madontho pang'ono amadzi kukonkhedwera pa inu. Uko nkulondola mbale, izo zimayenda mochuluka kwambiri kuposa kuyenda kupita kuguwa ndi kumadya mgonero ndi kumayenda chambuyo ndi kukakhala pansi pa mpando wako. Izo zimatanthauza kudzigulitsa kufa mbale ndi kutenga kachitidwe kachikale kakutchire chipembedzo cha mwamba mwa bluu chakupha tchimo chimene sichiti sichikusambitsa ndi zoyera koma osakuphimba iwe koma chimakuyeretsa iwe kukhala woyera. Haleluya! Kukuyeretsa iwe, kukuotcha iwe, kukukwecha iwe, kukutenthetsa iwe ndi kukupanga iwe kukhala munthu watsopano. Amen. Ndiwo mtundu wa olalikira achimidzi achikale achifundo mbale. Koma ine ndikukuzani inu, iwo udzamamatira kunthiti zanu, peza ni wina wa iwo. Ndiko kulondola, iwo udzakugwirizitsani inu kudutsa mayesero. Amen. Ine ndikumvelera ngati ndifule pafupifupi kwambiri. Ndicho chachikulu kwambiri. Inde Bwana. Pamene ine ndiganiza za zimenezo mbale, izo ndizotetezedwa. Mulungu ananena chomwecho. Kodi ife tingakalitenge ilo? Zedi, ife tikhoza kukalitenga ilo. Masiku otsiriza ine ndidzatsanulira mzimu wanga, ndipo ine ndidzasonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa. Haleluya! Iye anati iye akanadzachita izo, Mulungu analonjeza zimenezo. Ife tili pa Kadesi, tiyeni tipite tikalitenge ilo. Wina wake anapitako uko ndipo wabweretsako mphesa zina. Ine ndikudziwa dzikolo ndi labwino. Uko nkulondola, tiyeni tipite uko ndipo tikatenge zina za izo. Uko nkulondola. Pingo namba kung'ung'udza ndi kunjenjemera ndi chilichonse. Mulungu akanautumiza mpingo kumeneko zaka zapitazo ngati iwo akanangomvetsera kwa iye. koma iwo hana yamba kutsutsana ndi kukangana ndi kumangungudza pamenepo. A Methodist anali ndi chitsitsimutso chakachitidwe kachikale mbuyo masiku a Spurgeon. Iwo anayamba kulandira mphatso ndi zina zotero, ndipo mpingo analowa amenemo ndi kuyamba kung'amba chinthu chimenecho. Ndipo mpingo wakhala ukuyendayenda mu chipululu chiyambireni, kumangoyendayenda ukuzungulira. Iwo unagawanikana kukhala Nazareni, Pilgrim Holiness, ndi ichi icho, ndi ichi, ndi icho, ndi ichi, ndi chinacho. Ndi china chilichonsecho mpaka pano zakhala ngati gulu lalikulu la ine sindikudziwa chiyani, ndi zoona. Iwo anapanga masukulu akulu ndipo ankaganiza kutiwo aziphunzitsa za theology za m'malo ena. Monga ine ndinanenera usiku wa thawu, izo zimandiyika ine m'malingaliro amalo osungiramo maliro. Kupita kumeneko ndipo kozizira kwambiri. Iwo kalowamo chopimira kutentha kwa thupi ya uzimu, chopimira kutentha kwa thupi chikuti 100 pansi pa 0. Wina wake nthawi ina osatikale litali mkazi wachikulire wang'ono anabwera kuchokera kumudzi yana dzalowa mkati yana latavala diresi lake lachikale lalitali ilo lonse lozungulira pakhosi pake pamwamba apa. Yana dzalowa mkati ndipo wake mwana wake anamutengera iye kuchalichi. Yana chita manyazi ndi iye. Yana enda kupita pakhomo yanati mawabwino yeredala. Analowa monga choncho. Ndipo mwamuna wake kapena azibale ake kapena mwana wake anati, oh amai amai inu mukhale chete. Iye anali adapita hanali wampingo wina wa ukulu olemekezeka inu mukudziwa. Iye anati chabwino ulemelero kwa Mulungu, kodi ine sindili nyumba ya Mulungu? Iye sana dziwe kusiyanitsa kwake. Ndiloleni ine ndikuzeni inu mbale dzina lake mwina sinali mundani ndi ndani monga wochuluka iwo ali nawo. Ndipo iwo amati ali nawo 400 okhazikika, koma dzina lake linalembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa. Ine kuli bwino ndikhale nalo langa kumeneko kuposa onse a ndani ndi ndani. Haleluya! Izo zimanena uyu ndi ndani. Zina linalembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa. Yana lowa mkati ndipo anadzakhala pansi monga choncho. Mlalikiyo anayamba kunena, tsopano Ambuye Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi kudzapulumutsa ochimwa. Yanati amen, ulemelero kwa Mulungu. Izo nzoona mbale, ndipo aliyense anagwereza khosi lawo kudzatembenuka ngati tsekwe kwina kwake akuyang'ana pozungulira ndi kumadabwa. Ndipo chotero iye anati iye anali kuwerenga zolemba zake inu mukudziwa. Chotero iye anakhala ngati anasokonezeka pamenepo. Ndipo iye anati mundikhululukire ine. Anati ndipo monga ndimanenera Ambuye Yesu Khristu anabwera ku dziko lapansi. Iye anati ulemerero kwa Mulungu ndiko kulondola mbale. Haleluya! Kotero wothandizirayo anabwerera mbuyo ndipo anadzamugogoda iye paphewa. Anati abiti inu mukuyenera mukhale chete kapena ife tikakuyikani inu panja. Oh my, haleluya! Ndicho chimene ife talowamo ndiko kulondola masukulu aneneri. Ife timawalera aphunzitsi, ife timabayiramo madzi akulu owumitsira mitembo mwa iwo kuti tiziwasunga iwo. Iwo afa muli monse. Ndiyeno timayika mu madzi owumitsa mitembo kuti iwo afe kwenikweni. Zina za theology yakale iyi yomwe iwo amaphunzitsa kuti masiku azozizwitsa anatha, palibe chinthu chotero monga chipembedzo chogwira mtima. Zikundikumbutsa ine za bambo wachikuda uko kumwera. Munthu wachikulireyo ankanyamula baibulo lake akamayenda. Anati chifukwa chiyani inu mumanyamula baibulo limenero nyamata? Iye anati ine ndimalikhulupirira ilo. Anati iwesi ungakhoze kuwerenga liwu mwa ilo? Anati ine ndimalikhulupirira ilo muli monse. Anati ine ndimalikhulupirira ilo kuchokera chikutiro mpaka chikuchiro. Ndimakhulupirira chikutiro aponso. Anati iwe umadziwa bwanji? Anati ilo lili ndi baibulo lopatulika litalembedwa pa ilo inde bwana. Iye amalikhulupirira ilo muli monse, sizinapange kusiyana kulikonse. Anati kodi inu mungachite chiyani? Anati mungachite chilichonse chomwe chili mu baibulo limenero? Anati Ambuye adandiuza ine kuti ndichite chilichonse ine ndingachichite icho. Iye anati bwanji ngati iye atakuwuzani inu kuti mudumphe kudutsa khoma limenero? Iye anati ine ndingalumphe. Anati inu mukuganiza kuti inu mungadutse kupyola khoma limenero popanda bowo pamenepo? Anati ngati Ambuye adandiuza ine kuti ndidumphe, iye angandipangira ine bowo pamenepo. Uko nkulondola aponso mbale. Haleluya! Ndicho choonadi Mulungu atakuwuzani inu kuti mudumphe, iye adzakhala ali ndi bowo pamenepo pamene muzikafika pamenepo. Musati mudandaule nazo zimenezo. Sukulu ya theology, oh my, hino mukudziwa zimene wachita. Malo mwake mwachipinda chapamwamba. Iwo analoweza malo ndi chipinda cha mkhomaliro. Anaphika tambala wina wokalamba ndipo anakonza mbale yawo ya 50 centi kuti aziyesera kumalipira mlaliki. Mbale, ngati munapereka chachikhumi chanu ndi kuchita zomwe mulungana nena kuti inu muzichita, inu sibwenzi mukukhala ndi maphwando akale amsuzi awa ndi zinthu monga izo. Amen. Ngakhale mafuta odzozera analumpha pa zimenezo. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake mbale. Mulungu akufuna mpingo umene ukuyenda muchifuniro cha uzimu cha Mulungu. Zokhazikika papa kuti atero Ambuye, inde Bwana. Wachotsa kudikitira konse muchipinda cha pamwamba monga choncho zomwe iwo akuchitira mzimu oyera. Iwo haloweza malo mwake fioloje malo mwa iwo. Ndipo wina wake anatuluka ndipo akuti chabwino ife timakhulupirira izi ndipo ife timakhulupirira izo. Ndi chifukwa chiyani inu mumakhulupirira zimenezo? Izo mulibemo mu Baibulo palibe kanthu za izo. Wina wake anati kodi inu mukuganiza chiyani za wansembe uja kumusiku uno tsiku lina? Anathawa ndi mkazi uja ndipo anamukwatira iye. Ine ndinati yanali nawo furu otero. Yali nawo furu wochuluka oti hakwatire monga ine ndachitira. Kapena wina aliyense. Inu simungaziveze zimenezo mu Baibulo. Nyamata wina wakatolika anati ndizoona zimenezo bire. Ine ndinati ndichoona di. Yanati zionetseni izo kwa ine. Ndipo ine ndinati chabwino ine ndizisonyeza izo kwa inu mu Baibulo kuti ukwati ndiwolemekezeka kwa onse. Haleluya. Paulo anati mamuna aliyense azikhala ndi mkazi wake wake. Uko ndi ndende kulondola. Ine ndinati chimenecho chikondi cha Chiroma. Ndipo palibe chona di chinanso kwa icho kubosa maenje opanda malire ya Gehena. Haleluya. Ine ndima kukhulupirira mawu a Mulungu. Ine ndiyenera kukhulupirira china chake. Ndipo ichi ndi pakuti atero Ambuye. Nthawi ina Yohana ali ndi gulu la laliki amenewo kunja monga choncho. Mbuyo muchipangano chakale waphunzitsa iwo mulu onse wa zinthu. Ine ndikuonetsani inu chiyani ndi mtundu wanji wamaphunziro omwe iwo anali nawo. Iwo hanali kuwaphunzitsa iwo zonse za theology za tsiku limenero sukulu ya neneri. Ndipo iwo anabwera kuti adzamuone neneri weni weni tsiku lina. Neneriyo anati kwa mmodzi wa iwo, pitani uko ndipo mukadzitolere inu chilolo chodzadza ndi ndichipere china tsopano. Ife tidzayika pa ketulo yayikulu. Ife tikakhala ndi a mphika waukulu wophikidwa wanandolo kunja kuno. Ndipo inu mukudziwa chimene mlaliki uja anachita. Iye anapita kunjako ndipo anakatchola chilolo chodzaza mphonda, mphonda zobiriwira kuchokera kumpesa wakuthengo. Mnyamata, nyamata yemwe sankadziwa kusiyanitsa pakati pa nandolo ndi mphonda zakuthengo. Ndi mlaliki wina. Ine ndikukuzani inu. Yanaponyera izo mumphika ndipo anayamba kuphika izo. Chinthu choyamba inu mukudziwa aliyense anali ndi mbale yayikulu yodzaza ndi izo monga choncho. Ndipo anati muli imfa mumphika. Ndilo limene lili vuto lero, muli imfa mumphika. Ena a seminari yakale yozizira iyo funda malo opanda wa Mulungu akupitirira akuyesera kuphunzitsa theology ina. Iwo akuwangamba anthu kuwachotsa iwo kwa Khristu. Ife tikusowa ubatizo wa mzimu oyera kuti upereke moyo. Haleluya. Ine ndikumverera kuwirikiza kawiri kukula kwanga tsopano. Koma ndicho choonadi mbale. Inu mukuphika china chake. Ndikokulondola inu mukuphika china chake. Koma inu mukuphika chiyani? Ndicho chinthu chotsatira. Nyamata yemwe samadziwa kusiyanitsa pakati pa mphonda zobiriwira ndi nandolo. Ndizo pafupifupi monga ye na iwo. Ndicho choonadi, inde Bwana. Anati muli imfa mumphika. Elisha wokalamba anali neneri weni weni. Ye anati o musadandaule za zimenezo. Musati mukondowezeke yense. Amen. Ife tili naye munthu kuno yemwe ali ndi magawo awiri. Haleluya. Ye anali atawoloka ku dziko la Kenani. Anali atabwerera anapeza magawo awiri. Anati iwo hamadziwa choti achite pamene vuto liberapo. Anati, pitani, mukanditengereko ine ufa wodzaza mdzanja. Iye anatenga ufawo ndikuponyera iwo mumphika. Anati, tsopano idyani zonse zomwe inu mukufuna. Izo zili bwino tsopano. Chifukwa chiyani ufa? Ufa unali pamenepo kwachoweyula. Kwa nsembe ya ufa, nsembe yoweyula pamaso pa Ambuye. Ndipo ufa umenewo unkayenera kuti uperedwe ndi mphero yomwe inkapera njere iliyonse mofanana. Nsembe ya ufa imeneyo inali Khristu. Kumuiga Kristu menemo mpero ili yonse jimodzimodzi Yesu Kristu ye mweyo dzulo lero ndiwa ntawi zonse. Amene muri imfa mumpiga iga ni Kristu menemo. Haleluya. Ulemerero. Haleluya. Ine ndinamuona boyamba wina wake alindi nzimo era hanali mwamuna wachikudile wachikuda atavala chikoto chachikuru chachitali iwanka enera kumuthandiza iye yana liwokalamba kwambiri monga chonchi ndipo yana fika pa mwamba apo ndipo anayamba kulalikira ambira alalika amenewo anayamba kulalikira za o zomwe zinachitika kuno pa dziko lapansi yana tenga mutu wake kubwerera mu Yobu kodi iwe unali kuti pamene ine ndinkaika maziko a dziko lapansi pamene nyenyezi za mmawa zinkaimba limodzi ndipo ana a Mulungu ankafula mokondwera yana ati inu mukuganiza kuti ife tili ndi mtundu wina wachipembedzo chatsopano anati mbale ine ndangokhala ndi nkhani yachikale kapena nkhani yatsopano yachipembedzo cha nthawi yakale padapita kanthawi mzimu woyera unamugwira iye mwamuna wachikulire wosauka anali wowuma kwambiri yanali atayima pamenepo iye anadzongola yekha anamenyetsa zidendene zake pamodzi ndipo anati ulemerero haleluya anati inu mulibe malo okwanira pano oti ndilalikirepo anayenda kuchoka pa nsanja ine ndinati mbale ngati iwo ungachite zimenezo kwa mwamuna wa usingu wa zaka 80 kodi iwo ungachite chiyani kwa ine ndikufuna iwo haleluya londola inde bwana ine ndinali ndi nthawi yopambana ndinapita kumene munda wachimanga ndipo pamaondo anga akale adzimbiri ine ndinapita ndipo ine ndinali kuupempherera iwo uko nkulondola monga Bade Robinson wakale anakhala kupitirirabe ankafuna nzimu woyera anati ulemerero kwa Mulungu ine ndinkafuna nzimu woyera moyipa kwambiri ine sindinkadziwa choti ndichite yanati ine ndinali kulima Chimanga mawawina ndi Alec wakale mphongolo yake anati Alec anapitirira kumaponda Chimanga ine ndinamugwira iye ndinathamangira kumeneko ndipo ndinakamuluma iye pakhutu mwamphamvu momwe ine ndikanathera Haleki anandikankha ine anati ine ndinapita uko ndipo ndinakakhala pansi ine ndinayang'ana pa iye iye anali atayima pamenepo anati ine ndinamuluma Haleki wokalamba momwe ine ndikanathera anati ine ndinayang'ana pa iye ndinati Alec anati yanati Alec ine ndikupepesa ine silidzachitanso izo aponso anati Alec anayang'ana pozungulira anati inu simupeza chipembedzo chochuluka kuposa chomwe inu muli nacho tsopano inu mukanachita nane mwanjira imeneyo kachiwiri mai mai uko nkulondola yanati ine ndinatsikira mu mzere wa Chimanga ndipo ndinati ambuye wabwino ndipatseni ine chidziwitso chochuluka kumapeto a moyo wanga ndithandizeni ine kulimbana ndi ngelekezi malingana ngati ine ndili ndi dzino mkama mwanga ndiye nkumuruma iye mpaka ine ndidzafe yanati ambuye ngati inu simundipatsene mzimu woyera pamene inu muzidzabwerera kudziko lapansi inu mudzapeza mulu wamafupa uli pomwe pano iye anawulandira iwo amen uko nkulondola iwe umafika pansi kwenikweni ndikutanthauza izo pamaso pa Mulungu Mulungu adzakulandirani inu ndikuwoloka kumeneko zilibe kanthu zomwe alaliki akuseminala anena ife tikhoza kukhala nawo mzimu woyera chifukwa Mulungu analonjeza iwo kwa ife ndiko kumene Kalebu anakhazikitsapo chikhulupiriro chake ndi pamene Yoshua anakhazikitsapo icho chifukwa Mulungu anati ilo ndilanu ine ndalipereka kale ilo kwa inu haleluya ine ndikuzikonda zimenezo osati ine ndidzatero ine ndatero iwo amene yana waitana yana walungamitsa ndikulondola uko ndipo iwo amene yana walungamitsa yana wapatsa ulemerero ndikulondola uko ndiye mbale kumwamba ife tinapatsidwa kale ulemerero limodzi ndi Kristu haleluya uko nkulondola mungu musiyangelekeza alire mokweza ndi kukuwa ndi kukhala ndi zokwitsa zake zonse zomwe yakufuna kutero pakuti atero ambuye uko nkulondola oh my tiyeni tifike kuno kwina kwake kupita kukalalikira kwina kwake kumenewe umachoka pa izo pang'ono pokha oh zodabwitsa bwanji iwo amayamba kung'ung'udza pambuyo pake kukangana tiyeni tipite chapafupi mutu wa 21 ndikuyambira pafupifupi ndime ya 5 iwo anayamba kung'ung'udza pamenepo ndikukangana mapitirira kudula madzi mwina mwake ndilo limene lili vuto ndi mpingo usiku uno kuchita kukangana kwambiri ndi kung'ung'udza pozungulira madzi adulidwa inu mukudziwa inene ndayenda kuzungulira pa dziko lapansi lonse kwambiri ndipo amodzi amalo obaya kwambiri oyipa kwambiri oti uyesere kukhalapo ndi mchipululu Chiri chonse kumeneko chiri ndicho baya paicho. Inu mukudziwa chifukwa chake. Mtunduli wonse wa udzu wa kale ndi cactus. Iwe sunga ukhoze kugona paliponsepo. Izo zimakubaya iwe. Chifukwa chake ndichakuti iwalibe madzi. Madzi amapangitsa kuti zifewe. Kumene kuli madzi ambiri, inu simukhala ndi minga ndi nthula. Umene kuli madzi ambiri, ndipo ine ndikukuzani inu mbale, inu mutenge mpingo wakale umene uli wowuma mufupa lake, ndipo mulibe mzimu woyera menemo, ndipo mulibe chipulumutso, mulibe machiritswa auzimu, mulibe mphamvu ya Mulungu, mulibe kufula, mulibe chisangalalo, ndipo zimatero nthawi zonse. Izi, oh, yana chita izi, kubaya, chimene inu mukusowa, ndikutsanulidwa kwina kwake kwabwino. Kukavukira kwa nzimu woyera, haleluya, ndi kufewetsa pang'ono. Amen. Izo zimatanthauza zikhale chomwecho. Kurana mtebe nako akusowa mulingo wabwino wa izo nayenso, ndiko kulondola. Oh, ndikulondola uko, amen. Oh, ine ndikukhala ndi nthawi yabwino kuno. Zovala zanga zikundikwanira ine ndende basi. Bale Higginbottom, inde bwana, kolala yanga si yaikulu kwambiri. Malayanga akukwanira ndikungomvera bwino ngakhale mkazi wanga sali kuno kotero ine ndikhoza kungokhala ndi nthawi ya ulemerero. Oh, inu musamuuze iye ayi chabwino koma ine ndikukhala ndi nthawi yabwino. Inu mukuti ndinu wokondwa? Ndithudi ndine wokondwa. Kodi ine ndingaleke bwanji kukhala wosangalala? Ndikudziwa zomwene ndikudziwazi. Amen. Kristu anandipulumutsa ine, anandidzaza ine ndi mzimu woyera, anandipatsa ine tikiti yopitira kumwamba. Ine ndikungokhala ndi nthawi yopambana, ndikupitirira ndikuti kazibwerani nonse ya inu. Inde bwana, zikundikumbutsa ine za nyamata wina nthawi ina amene anapita kukayika nkhuku, ndipo nkhuku yakaleyo inali nayo, iye anali ndi mazira wokwanira kuzikhazika zonsezo kupatula limodzi, ndipo iye analibe. Iye anaganiza, kodi ine ndichita nalo chiyani dzira limodzi limenelo? Kotero iye anapita kunja, ndipo iye anakapeza dzira la bakha, ndipo iye analikayiro pansi pa nkhuku yakaleyo. Ndipo nkhuku yakaleyo inaso anapi ake onse ndi bakha aponso. Ndipo iwo anali akuyenda pamenepo mukola, inu mukudziwa. Ndipo ngati bakha wang'ono wakaleyo akanapanda kuyang'ana kunja kwa malo ake pafupifupi monga mmodzi wa inu woyera odzikutubuza tsopano, inu mukudziwa. Akayenda pamenepo kwa monga choncho, ndipo iwo amakhoza kupita kusere kwa kholalo, inu mukudziwa. Ndipo nkhuku yokalambayo imakhoza kugira chiwala, ndipo kwa apa iye ankapita kuluku. Ndipo apa panabwera anapi ang'ono akuthamangira kwa iye monga choncho mmodzi aliyense, koma bakha wang'onoyo sankadziwa kuti kuyitana kwake kunali chiyani. Kwa iye sankadziwa chimene fumbiro nselo limatanthauza. Iro linalowa mu mphuno zake ndi chilichonse. Iye anali kanthu kakang'ono kooneka moseketsa kuchokera ku malo ake. Monga membala wabwino wachikale wa mzimu woyera mu mpingo wachikale wozizira wofunda wochoka pa malo ake kuyankhula za zonse izi, izo ndi zinazo. Ndipo purezidenti ndi ndani? Iwo amafuna kudziwa yemwe Mulungu. Iwo amafuna kudziwa za Mulungu. Pamene mukudziwa nkhuku yokalambayo inalakwitsa tsiku lina monga momwe mpingo wakale unachitira uko mkulondola. Iyo inatuluka tsiku lina inawulukira mwamba momwe mukhola monga izo zinkayendera. Ndipo patapita kanthawi kabakha kakang'ono kakakulu kanakweza mutu wake mwamba. Ndipo kananunkhiza. Iye ananunkhiza madzi. Icho chinali chikhalidwe chake, inu mukudziwa. Amen. Iye ananunkhiza madzi. Iye anati honko. Oh my. Iye sanali chikhalidwe cha nkhuku muli monse. Iye anali chikhalidwe cha bakha. Kotero iye ananunkhiza madzi. Apo panali kamtsinje kakang'ono kamatsikira kumusi kumeneko. Nkhuku yakaleyo inafula kuluku. Iye anakuwa honk. Akupita morunjika kumadzi mwamphamvu momwe iye akanathera. Umo ndi momwe izo zimakhalira ndiye pamene munthu abalira mu ufumu wa Mulungu. Mpingo wakale ukhoza kunena kuti inu muchoke kwa woyera odzikutubuzawo ndi zankhutu ndi izi izo zinazo. Honko. Iye akuyenera kuti akafike kumadziwo. Haleluya. Ulemerero, iye amene akhulupirira ndipo abatizidwa adzapulumutsidwa. ulemerero kwa Mulungu inu mukuti ndi misala kumambale ndife okondwa. Hanka hank, hanka hank, hanka hank, haba kango na amenewo anayamba kupita kumadzi. Chinali chiyani chimenecho? Icho chinali chikhalidwe chake. Iye sakanakhoza kuchitira mwina. Munali china chake mwa iye, chikumuyitanira iye kumadzi. Ndipo pamene Mulungu ali mu mtima, izo zidzakuyitanirani inu ku msonkhano wakachitidwe kachikale wa mzimu woyera. Ulemerero kwa Mulungu, ulemerero ndiko kulondola mbale, ine ndikudziwa ndi chikhalidwe changa. Haleluya, pokhapo ngati chikhalidwe chanu chasinthidwa, inu mudzamvetserabe kulira kwa nkhuku yakale. Koma pamene inu mununkhiza madzi, ngati inu muli bakha, inu mukuyendayenda chifukwa inu mwalunjika wakumadziwo. Haleluya. Yoshua anati, ife tikhoza kukwanitsa izo. Yoshua anati, ife tikhoza kuchita izo. Kaleba anati, ife tikhoza kuchita izo. Inu mukudziwa bwanji kuti ife tikhoza kuchita zimenezo. Iye anati, chifukwa Mulungu wanena chomwecho, ndipo ife tikupita kumeneko. Ife tikupita kukachita zimenezo, ndipo ife tikachita zimenezo. Ndipo kutali iwo anapita, iwo ananyamuka wopita ku dzikolo, ndipo iwo analandira umboni wa mzimu woyera, ndipo iwo anabwerera kudzatsimikizira izo. Dzikolo linali labwino, linali kubala mphesa zabwino. Ndine wokondwa ndi zimenezo, si choncho inu? Oh my, ingo wajani iwo ndi kumachucha dovu ngati kavalo akudya nkhanu. Ndiko kulondola, inde bwana, ungokhala ndi nthawi yopambana kusangalala. Kodi ndi kusamala chiyani zomwe dziko likunena? Palibe kanthu kwa ine, Mulungu yemweyo amene anandidzutsa ine, amene anapulumutsa moyo wanga, ndipo anandituminza ine chakuno kudzapempherera mafumu ndi china chilichonse kudutsa dzikoli. Iwo anali mzimu woyera wabwino wakachitidwe kachikale uwu umene unachita zimenezo. Ine sindinayambe ndachitapo nawo iwo manyazi. Ine ndanenapo mu nyumba zachifumu. Ine ndinalandira ubatizo wa mzimu woyera. Haleluya. Uko nkulondola. Iwo hali ndi njala na onso. Iwo hakuchita njala ndi rudzu. Penyani apa, iwa anayamba kung'ung'udza ndipo anayamba kudandaula. Madzi anatulidwapo. Tsopano fulumirani. Kodi ife tili ndi nthawi yanji? Ndikuti ine ndikupepesa, ine ndachedwa. Mundikhululukire ine chifukwa chophunzitsa modalikitsa kwambiri. Oh, sindinaphunzitse panobe. Ndatero ine. Koma miniti yokha, ine ndifika kuphunziro langa pakapita kanthawi. Ayi, ine ndimangokuselewulani inu, khalani chete. Tiyeni tingotenga mau pang'ono apa. Ine ndili ndi china chake ine ndikufuna kuti ndinene. Ndime ya 5 ya mutu wa 21 tsopano, ndipo mvetserani mwatcheru kwenikweni. Ndipo anthu anayankhula motsutsana ndi Mulungu ndi motsutsana ndi Mose. Ndikuti kumene iwe watibweretsa ife kudzalo wako kuchokera ku Igupto kupita ku chipululu ichi kumene kulibeko madzi ndipo mioyo yathu ikunyansidwa ndi mkate wopepuka uwu atadzazidwa ndi chakudya chabwino cha ngero ndi chilichonse. Iwanati, oh, ife tatopa nazo zimenezo. Ife tikufuna kukhala ndi galiki wina ndi maungu ena. Iwo ankafuna miphika yakale ya nyama ya ku Igupto. Ndipo Ambuye anatumiza njoka zamoto pakati pa anthu ndi kuwaluma anthuwo. Ndipo anthu ambiri anafa. Chotero anabwera kwa Mose ndipo anati, ife tachimwa. Ndipo ife tayankhula motsutsana ndi Ambuye ndi motsutsa inu. Pempherani kwa Ambuye kuti iye achotse kwa ife njoka zamoto. Ndipo Mose anawapempherera anthuwo. Ndipo Ambuye anati kwa Mose, panga njoka ya moto ndipo ike iyo pa mtengo. Ndipo zidzafika pochitika kuti mmodzi aliyense amene alumidwa pamene yayang'ana pa iyo adzakhala ndi moyo. Ndipo Mose anapanga njoka kuchokera kumkuwa ndipo iye anayika iyo pa mtengo. Ndipo kumachitika kuti ngati njoka iluma munthu pamene yayang'ana pa njoka ya mkuwa yamakhala ndi moyo. Oh, ndiloleni ine nditenge zimenezo. Kanthu kakang'ono akuapo, ife tisanalowe mu msonkhano wa mawa usiku. Njoka ya mkuwa monga thanthwe lomwe linakanthidwa usiku atha, pamene ife tinathera pa thanthwe lokanthidwa. Njoka ya mkuwa inali Yesu Khristu. Inu mukuti njoka inde. Njoka inkaimira tchimo loweruzidwa kale. Mulungu anaweruza serpenti munda wa Edeni mu mutu wa firi wa Genesis ndi ndime ya 14. Mulungu anapereka kale chiweruzo pa njoka. Oh, yanali wokongola ndipo ankayenda wowongoka. Yanali wochenjera kwambiri mwa zirombo zonse zakuthengo. Koma Mulungu anamuweruza iye ndipo anamugoneka iye pansi pa mimba yake kwa masiku ake onse pa mimba yake anaweruzidwa. ndipo Kristu anali machimo anthu anaweruzidwa. Amen. Inu mukuona zimenezo zokongola. Tchimo langa machimo anu machilungamo ayenera kupita ku gehena ndi kukalangidwa chifukwa cha machimo athu. Koma Kristu anatenga malo athu njoka ndi chifukwa chake iyo inkayimira Kristu. Nkuwa, serpent kukhala yopangidwa kuchokera ku nkuwa zinkati anthawi za chiweruzo chawo Mulungu. Sopano serpent anali tchimo loweruzidwa kale ndipo mkuwa unkati anthawi za chiweruzo chawo Mulungu. Monga guwa la nkuwa, guwalo linkapangidwa kuchokera ku nkuwa mmene unkawetcha matupi a nsembe. Eksodo mulu wa 17 inu mukazipeza zimenezo ndiye inu amene mukulemba malemba anu. Sopano iwo ankatenga chinyama iwo ankachitsuka icho choyimira changwiro ubatizo. Ankabweretsa icho amenemo ankayika manja awo pa icho ankavomereza machimo awo. Ankadula khosiro. Magazi anali magazi ankakhetsedwa ndipo nyama inkaotchedwa pa magazi pachipika chochitira nsembe pa guwa, guwa la nkuwa pamene machimo ankakanidwa kumene iwo kumene Mulungu wolungama ankafuna kulekanitsa kwa thunthu. Ndipo chiweruzo chawo Mulungu cha Mulungu ndi moto chinkaotcha nsembe ya tchimo. Haleluya. Chiweruzo chawo Mulungu cha Mulungu chinali pa Yesu Kristu. Yenyani chiweruzo cha uzimu kachiwiri masuku a Eliya zikusonyeza kuti icho ndi chiweruzo cha uzimu. Eli inafika nthawi imene kunalibe kali konse anthu anali atachoka kwa Mulungu. Ndipo Eliya anakwera pa phiri ndipo iye anapemphera yanadza pamaso pa mfumu ndipo anati, ngakhale mame sadzagwa kuchokera kumwamba kufikira ine nditawayitanitsa iwo. Ndipo kwa zaka zitatu ndi miyezi sikisi mame sanagwe ngakhale pa dziko lapansi. Ndipo pamene izo zinafika pamalo, Eliya anati, tiyeni ife titsimikizire yemwe ali Mulungu, Mulungu wa moto. Mulungu wathu ndi moto onyeketsa, mulole Mulungu amene amayankha ndi moto. Ndi zomwe ine ndikunena usiku uno, mulole Mulungu yemwe amayankha ndi moto, mzimu oyera ndi moto, msiyeni iye akhale Mulungu. Sopano iwo amayika penyani yanakwera mwamba atatha kutulutsa moto kuchokera kumwamba ndi zina zotero ndipo anali atanyeketsa nsembe. Iwo anayang'ana kumwamba mumlengalenga ndipo imo munaoneka ngati mkuwa. Chinali chiyani chimenecho? Chiweruzo cha uzimu pa fuko lonse. Ndipo mbale mlongo, ngati inu munga yang'anepo zungulira lero, inu mudzaona mtundu wa mkuwa kachiwiri. Chiweruzo cha uzimu chikubwera pa fuko. Chiweruzo, njoka ya moto, njoka za moto, chiweruzo cha uzimu menemo. Sopano penyani, yanka kweza mwamba ntengo uu, mene unali ndi njoka pa iwo, yopangidwa ndi mkuwa. Ndipali yensa mene yanka yang'ana pa serpent meneyo, amachiritsidwa kumatenda awo. Ndi chithunzi chokongola bwanji usiku uno cha Yesu Kristu. Yanati monga Mose anakweza njoka ya mkuwa mchipululu, ndi izi apa. Sopano mumvetse zimenezo. Ngati inu mukudwala, inu mupeza chomwe chinga kuchiritseni inu. Monga Yesu ananena, monga Mose anakweza mwamba njoka ya mkuwa mchipululu, koteronso mwana wa munthu ayenera kukwezedwa mwamba. Muchifukwa chomwecho, muchifukwa chapawiri, yanavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. Iwo anali kung'ung'udza motsutsana ndi Mulungu ndi motsutsana ndi Mose ndipo ankalumidwa ndi njoka. Njoka inasamalira ntchito ziwiri, choyamba chinali kukhululukira tchimo lawo ndi kuchiritsa matenda awo. Ndipo Yesu anakwezedwa mwamba kuti iye akakhoze kukhululukira machimo athu ndi kuchiritsa matenda athu. Chotsatira pa ulendo zidatha zimenezo panadzabwera Balaamu mneneri wa ganyu anabwera kumeneko kuti adzayimitse Israeli. Oh my, ife tidzalowa mu zimenezo mawa usiku momwe kuti munthu ameneyo ndipo mphongolo yosayankhula inachita kuyankhula ndi kumudzudzula iye. Mlaliki kuchoka kuchifuniro cha Mulungu ndipo maganizo ake pa ndalama anapita kumusi kumeneko ndipo mphongolo inachita kumudzudzula iye kumusuko. Mphongolo yosayankhula, ngati Mulungu angakhoze kuyankhula kudzera mwa mphongolo yosayankhula ndithudi yakanakhoza kudzera mwa munthu. Inde bwana. Zindi jirani pamenepo Mose wokalamba osauka itatha nthawi yonseyo. Ine ndikufuna kuti ndikusonyezeni inu chimene munthu ali pamaso pa Mulungu. Momwe Kora ndi onse amenewo taonani pamene Mulungu anamuuza Mose. Choka panjirapo Mose, ine ndionongo gulu lonselo la iwo. Ndipo ndibanga mwa iwe fuko la mphamvu. Ndipo Mose anadziponyera yekha pamaso pa Mulungu namanga mlatho njira yake. Ndipo anati, Mulungu munditenge ineyo. Ndipo Mulungu sakanakhoza kumuwoloka munthu ameneyo. Mphamvu ya woyera pamaso pa Mulungu. Tayang'anani pamenepo. Tayang'anani pa Yesaya wokalamba hakupita kuntunda uko ndi kukamuuza mneneri Hezekiya. Konzani nyumba yanu madongosolo inu mufa pakuti atero Ambuye. Zinali zochititsa manyazi bwanji mu maola angapo anadzabwereranso kachiwiri mzimu woyera unakomana naye iye chifukwa Hezekiya anatembenuzira nkhope yake kukoma ndipo analira mwamphamvu ndipo anati Ambuye ine ndikukupemphani inu kuti mundiganizire ine. Ine ndayenda pamaso panu ndi mtima wangwiro. Ndipo misozi kuyenderera pansi pa tsaya lake. Ndipo Mulungu anali atasindikiza kale chionongeko chake koma pemphero linasintha zinthu. Iye anati kwa mneneriyo bwerera ndipo kamuuze iye. Taonani momwe Mose analili kwa nkhondo mu maola ake otsiriza. Iye anafika kumusi uko ndi kupsa mtima kumeneko ndipo potsiriza anadzilemekeza yekha mʼmalo mwa Mulungu. Ndipo Mulungu sana mulole iye. Zoona izo zonse zinali zofaniziridwa tu monga momwe mabungwerero a Methodist, a Baptist, a Chipentecost ena onse a iwo hakudzipatsa okha ulemerero. Masiku angapo apitawo umodzi wa mipingo ikuluikulu basi chifukwa chakuti iwo sakanakhala bakhayekhayo mu chithaphwi. Iwo amagwera pansi pa msonkhano monga choncho. Ine ndinati ine sindikusowa kuchita kukhala ndi mgwirizano wanu. Kumene mphungu zili, nyama, kumene kuli nyama, mphungu zidzasonkhanako, ndipo izo zinali zoona. Inde bwana, inu muzingonena choonadi, Mulungu adzasamalira zina zonsezo. Ndipo iwo anali pamenepo, oh ndife olamulira. Ine ndinati, ine sindikusamala chimene inu muli. Mulungu ndiye mmodzi olamulira mioyo yathu. Uko nkulondola, izo zimatengera Mulungu, osati chimene mpingo ukunena. Ndipo mpingo umodzi uliwonse wa iyo. Wazambiri ya gare aliense pano akulolera kuti ayangane izi. Uko kunalibe konse mpingo mene unayamba wagwa mene unawukanso konse. Mulungu ama waika iwo palumari. Iwo sana tero. Achilutera anagwa, a Methodist anagwa, a Presbyteria, a Baptist, monse kudutsa, ndi achipentekoste naonso. Mulungu ama ngowaponyera iwo mbuyo palumari. Ndipo ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wa Mulungu inu muzimvetsera kwa izi. Ndipo ine ndikunena izi ndikudzoza. Osati ndende tsopano koma zomwe zinabwera izi zisanachitike kuti sipadzakhala bungwe limodzi loyimiridwa la chimenene ndikutanthauza bungwe lonse kulowa mu ufumu wa Mulungu koma Mulungu adzakoka kuchokera mwa aliyense wa iwo. Zonona za mbewu ndi kuzidzaza izo ndi mzimu ndi kutengera icho kuulemerero. Izo nzoona Baibulo limanenelatu kuti mbado wa mpingo otsiriza ndi mbado wa mpingo wa Laodikaya mmene uli wofunda. Ndipo ndizo basi molingana ndi momwe mpingo wafikira lero. Kukonkulondola wanafika pansi pamene mwina iwakhoza kuomba manja mwawo pang'ono ndi kupanga phokoso pang'ono ndi kulumpha mwamba ndi kukankha mipando kwa kanthawi koma pamene izo zifika pakukhala moyo wangwiro woyera wosayipitsidwa woyeretsedwa iwali kutali monga momwe usiku uli ndi usana. Kukonkulondola chimene feri kusowa lero ndi kufa kwa kachitidwe kachikale mbale kumene izo sizikubwerera kuguwa ndi kuyambanso ndi kubwerera kuguwa kachiwiri kubwerera kuguwa kupita kumeneko ndi kukakhala mpaka inu mutafa. Ndiyeno munthu wakufa samadziwa kanthu za mdziko. Haleluya. Sindikufuna kuti ndiyambenso pa izo. Taonani mbale ndiloleni ine ndikuuzeni inu. Mulungu atatha kukhala ndi mtumiki wake osauka wakale Mose. Wina wake ananena kwa ine nthawi ina anati ine ndikukuuzani inu izo zikusonyeza Mulungu ngati inu mumamutcha iye Mulungu. Anati iye anamutsitsa mtumiki wakeyo. Adatha moyo wa Mose umayenda mozungulira zaka 40 yanayitanidwa ali 40 ndipo anakanidwa ndi abale ake. Anapita ku chipululu ndi kumakaweta nkhosa kwa zaka 40 pamene iye anali ndi zaka 80 yanamutumiza iye uko kuti akawombole Israeli ku Igupto. Ndipo pamene iye anafika pafupi ndi dziko lolonjezedwa, iye anali usinkhu wa zaka 120 zakubadwa. Iye anali nako kuyenda kwa chinyamata ndipo kupenya kwake sikunamuleperepo iye. Ndiko kulondola pa 120. Koma pamene iye anadzipatsa yekha ulemerero kumusuko mʼmalo mwa Mulungu, pamaso pa Thanthwe limenelo, pamene Mulungu anamuza iye anati, "Pitani, ukayankhule ndi Thanthwe, usakalikanthe ilo, ukayankhule kwa ilo, Thanthwelo linango kanthidwa kamodzi kokha." Ndipo Mose anakwiya kwambiri ndipo anathamangira kumeneko ndipo anakantha Thanthwelo. Ilo silinabweretse madzi, iye analikantha ilo kachiwiri. Ilo linabweretsa madzi, anati, "Inu opanduka, kodi ife tikutulutsireni inu madzi kuchokera mu Thanthwe ili?" Monga choncho ndipo anatulutsa madziwo, chifukwa Mulungu ankayenera kumumvetsera nenera ameneyo, chifukwa iye anamulonga iye ndi mphamvu imeneyo. Ndipo izo zinaswa dongosolo lonse la Baibulo la Mulungu. Khristu anakanthidwa kamodzi, ife tikuyankhula kwa Thanthwe tsopano, ndipo ilo likutulutsa madzi ake. Maona, ilo linamenyedwa kale, ukangoyankhula kwa ilo ndipo ilo litulutsa madzi ake. Tsopano ine ndinamuona iye mawa umenewo, pamene ine ndikuganiza za chithunzi ichi, mtima wanga pafupifupi umandilephera ine. Ine ndikumuona Mose yankadziwa. Mulungu anati, "Mose, wauze iwo zonse motalika kwambiri, osonkhana ako, ine ndikuyitanira iwe pamwamba pang'ono tsopano lero." Ine ndikukhoza kumuona Mose wachikulire atayima pamenepo, ndevu zazitali za imvi zimenezo, ndipo tsitsi lake likugwera pansi kuzungulira nkhope yake, maso ake akale akutsinzina ndi misozi pamene iye amang'ana pa omvetsera ake, momwe iye anagwera pa, momwe iwo anang'ung'udzira ndi momwe iye anawayimirira iwo. Iye anawayang'ana iwo paliponse. Iye anayamba kuyenda kukwera phiri. Iye anakwera pamwamba pa phiri. Iye anatembenuka mozungulira. Iye anayamba kugwereza tsalani bwino kwa iwo. Iye anakwera mwamba mpaka pamwamba pa phiri. Nali mwezi wa Yebulo. Iye anayima ndipo anayang'ana dziko lolonjezedwa. Momwe iye ankafunira akanapita kumeneko. Mayi, mtima wake wakale osauka unali ukusweka. Iye ankafuna akanapita ku dziko lolonjezedwa ndi gulu lija la Yuda amene iye anali atawatsogolera ndipo anayima pa njira. Ndipo apo iye anali, iye anayang'ana chakumeneko ndipo misonzi ikuyenderera pansi pa masaya ake. Iye anatembenuka ndipo anagwedezera kwa anthu kachiwiri, "Tsalani bwino, abusawo akale." Iye anali akupita kutali, iye anawagwedezera iwo monga choncho. Iye anang'ana mbuyo. Ndipo kokha ngati ine ndingayime pamene Mose anayima ndikuona maonekedwe ya malowo, Mulungu akalola miyezi ngapo yotsatira, ine ndikufuna kuti ndidzayime pa phiri pamenepo ndikudzang'ana pamene iwo anawoloka. Ine ndinaona kanema tsiku lina pamene ena abale pafupifupi 40 ya abale anga ochokera mʼmisonkhano yokopa anthu mʼmenemo anapita kumeneko. Ndipo iwo anatenga sewelo la kanema la zimenezo. Ndipo pamene iwo anawoloka pamenepo, anthu amenewo akukuwa ndi kufula, ankafuna ngati agwetsere pansi tchire lonse pa gombepo. Kumene ana Aisraeli anapita ku mtunda uko kumene Yesu anabatizidwako, ndipo mmodzi aliyense walalike amenewo analumphira mmadzi atavala zovala ndi zonse, ndipo anabatizana wina ndi mzake kachiwiri, mmodzi aliyense wa iwo. Mʼbale, muli china chake menemo chosuntha ndi kukondoweza, ife tikukhala moyo. Iwo amalowa mgalimoto, iwo amakhoza kukwera kachidutso kakang'ono ndi kunena akubwera pa ulendo umenewo uko kumene ana Israeli anatero, monga Bade Robinson wakale anati, "Imitsani chinthu ichi, mwansanga ndithu." Ndipo iye anatuluka panja, ndipo anathamanga nkuzungulira ndi kudzazungulira ndi kuzungulira, akufula pozungulira malowo ndi kumakuwa, "Ulemerero kwa Mulungu, haleluya!" Anatumphiranso mkati anati, "Muyendetseni iye." Ukonkulondola, iye hakungokhala ndi nthawi yoteroyo ndithudi. Ngati ndingakhoze kuyima pamene Mose anayima pa Thanthwe limenelo, kuyang'ana uko mʼdziko lolonjezedwa, iye ankafuna kupitako. Ndipo iye anang'ana mbuyo kwa osonkhana ake, anadzawa baibitsa iwo kachiwiri, misozi ikutsikira pa ndevu zake zazitali, ola lake linali likubwera. Mikono yake inadutsa mikono yake yapa kugunda kunayamba kukwera mwamba msilikali wakale. Ine ndikhoza kukuzani inu pakali pano mʼbale, musaganize kuti ine ndikupita nazo izi kwa Baptisti pang'ono pokha, koma mʼbale iye sanatayike. Ayi, iye sanatero. Mulungu sanga mukhumudwitse mtumiki wake kumeneko mikono ikukwera monga chonchi ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa yanagwidwa kugunda kugunda kozizira maso ake anayamba kuchita ndima pamene iye ankayang'ana chakumeneko ku dziko limenelo momwe iye ankafunira kuti apite kumeneko oh my mtima wake unali kusweka ndipo basi atangokonzeka kuti achoke moyo uno yanapezeka kuti anayang'ana atayima pambali pake apo panadzayima thanthwe kungoti iye ali pamenepo ndizo zonse iye anaponda pa thanthwe angelo anabwera anadzamunyamulira iye kutali zaka 800 kuchokera kumeneko apo iye anali atayima uko mdziko lolonjezedwa pambali pa Eliya akuyankhula ndi Yesu iye samakukhumudwitsa iwe ena amasiku awa ine ndiyenera ndidzabwere kumapeto a nsewu ndine wa usinkhu wa zaka 43 tsopano ndikuyamba kusweka kwambiri ine ndalalikira zaka 20 ine ndadutsa madzi ndikuswa ayezi ndipo ndayimapo ndikubatiza mpaka ine kuzizidwa pafupifupi ine ndachitapo opanda kupita opanda munkhalango ndi china chilichonse ndipo matenda ndi chilichonse zikubisalira ine sindikudziwa kuti ine ndikhala nthawi yayitali bwanji koma ngati ine ndingakhale moyo kuti ndione motalika kuposa izi mwina mwake pamene ine ndidzafike pokhala bambo wokalamba ngati yesu achedwa ine mwina mwake ndidzayima ndi tsitsi lomwe ine ndili nalo likulendewera pansi anthu anga onse amafowoka pamene iwo akukalamba iwo amanjenjemera pamene ine ndamenyera njira yanga kudutsa nkhondo iliyonse azinzanga onse ndi zinthu atapita ndipo ine nkudzayima pamenepo ndikumamva kuthamanga kwa madzi akubwera kumeneko ine ndikunjenjemera pa ndodo yanga monga chonchi ine ndikufuna ndidzanyamule lupanga lakale apa ndikudzalibwezeretsa ilo mchimake chamuyaya kudzavula chisoti changa ndikudzachika icho pansi kudzakweza dzanja langa haleluya ndikumati ambuye ndikankhireni kuno ngalawa ya moyo ine ndikubwera kumeneko mawa uno ndikubwera kudzawoloka mtsinje iye sadzandikhumudwitsa ine pamenepo ndipo pamene ine ndili kuno pamene kukadali kowala ine ndizilalikira ndikupemphera ndikupempha ndikuyimba ndikuchita chilichonse chimene ine ndingathe kufumu wa mulungu pamene moyo wanga udzayamba kukanganuka kuchoka mthupiri ndipo ine nkudzayang'ana mbuyo pansi ndikudzaona mphondero zanga ine ndikufuna iwo adzakhale pa malo a mtundu wabwino komwe kusiyana kumasiya mbuyo mwathu mphondero pa mchenga wa nthawi tiyeni tiweramitse mitu yathu tedi pita kulimba kamphindi atate athu akumwamba o chifukwa cha nthawi zazikulu zokondweretsa izi ndi zokondwa bwanji ine ndikuganiza ine ndimabalalika pang'ono pokha mbuye mzimu woyera basi uwongobatiza moyo wanga ine basi sindingakhoze kuzithandiza izo china chake chimangondigwira ine ndine wothokoza kwambiri ambuye kukhala ndi mbale zonse ndingalande zitatsukidwa kuti mzimu woyera ukhoze kubweramo muchotse zovuta zotsekereza mupayipi kuti madzi achipulumutso akhoze kutsanulidwamo nthawi iliyonse imene mulungu angafune kuti iwatero zipempherani momveka monga Elisha anamuuza Yehosafati ndipo anati kumbani maenje chotsani miyala yonse mitengo yonse ndi zitsa pakhala pali madzi ena akubwera zikomo ino ambuye inu mwakhala muli pano sikuno ndipo ine ndikuganiza za mneneri wakale Mose mulungu mudalitse moyo wake wochirimika pamene iye anayima pamenepo pa phiri akuyang'ana uko mdziko lolonjezedwa ife tayima usiku uno tikuyang'ana mbali imeneyo ambuye chinthu chokhacho chimene ine ndikukupemphani inu kwa ine mwini ndikulola kuti thanthwe limenelo lidzakhale pamenepo pamene ine ndizidzapitako mulungu izo zidzakhala zabwino ndi ine ndipo zonse zimene ine ndinayamba ndazichitapo moyo ambuye ngati ine ndingakhoze kudzangokawira mwamba ndi kudzakhuza mapazi anu opatulika kamodzi kuwasisita iwo ndi dzanja langa losayenera izo zidzandibwezera ine nthawi miliyoni ife tonse tikudziwa kuti ife tidzayenera kupita njira imeneyo ena ife mwina titero mumaola pang'ono ine sindikudziwa inu mukudziwa Pamene fetili bano usiku unatate, ndipo nzimu era hukadalipobe, wakala ulipano hukudalitsa anthu anu. Atate, ine ndikukupe mphani ino china chake. Kodi alipo wina wake pano yemwe ali wosapulumutsidwa Ambuye, amene sakukudziwani inu ngati mpulumutsi wawo. Samadziwa momwe iwo akuyimira pamaso panu, ine ndikukufunsani inu Ambuye ngati inu mungatero. Osati kuti anthu awa andimve ine tsopano. Koma ine ndikufunsani inu ngati inu mungangoyankhula kwa mtima umenewo. Ndikuwapatsa iwo kulimbika mtima usiku uno. Ukhoza kukhala kuyitana komaliza, ife tingadziwe bwanji. Bwanji kutenga mwayi pamene muyaya wonse uli pa izi. Ngati pangakhale Ambuye kapena mmodzi wosochera wakuchoka panjirayo. Akhoza kukhala kuti akukwera phiri kuti akangane dzikolo, ndiyeno mkukakanidwa ako. Mulungu mulole thanthwe likakhale ndi iwo. Ine ndikupemphera. Tithandizeni ife tsopano ndipo mudalitse omvetsera awa pamene ife tikudikirira. Tsopano ngati muli mwamuna kapena mkazi muno, nyamata kapena mtsikana, ndi mutu wanu woweramitsidwa, ndipo wina asangane mwamba chonde. Anthu amakhala manyezi kwambiri nthawi zina, amakhudzidwa ndi izi, koma njonda ndi azimayi. Ine ndayenda kale wochuluka mtunda wochuluka kumbuyo kwanga muzaka 43 masiku pang'ono chabe apitawo. Ine ndinali mnyamata wang'ono wachikulire, ndikuthamanga kuzungulira kuno, ndikusewera mabulo ndi inu chabwino. Ine ndikulephera, ine ndikukhoza kuzimverera izo. Ine ndayesetsa kwa zaka 20 kuyesetsa kuti ndibweretse kwa inu china chake. Jeffersonville, chifukwa chiyani inu mukuchikana icho? Amene Mulungu wachitsimikizira icho, anatumiza ngelo wake, anajambula chithunzi cha icho, icho chikudziwika kuzungulira dziko lapansi. Bwanji inu mukuganiza kuti icho chinali mtundu wina wa china chake chodzipangitsa kukhulupirira? Kodi mulibe Mulungu usiku uno inu mungakonde mutamudziwa iye kwenikweni? Inu mukudziwa kuti inu mukufuna chipulumutso cha mtundu umenewo, inu musanafe. Uno nthawi ina kale munzinda omwewu unali mtsikana wang'ono, anali wampingo wina wake kuno munzinda, yankaganiza kuti iye anali wabwino. Abusa ake anamuza iye kuti iye anali wabwino. Yankamuseka mtsikana wang'ono akamabwera kuchalichi, chifukwa iye samapita kukanema. Iye anati, abusa ako ndi amalingaliro owonda. Tsikana wang'ono yanati, izo zili bwino. Patapita kanthawi yanayamba kumayenda ndi gulu loyipa, ndipo anatenga matenda, ndipo anazisiya izo zipite patali kwambiri. Adokotala, dokotala wina wake wa mzinda uno anapita kuti akamupime iye. Atapitako anakapeza kuti iye anali atadyedwa ndi chindoko. Yanamwalira zidachitika zimenezo. Iwo yanali mphunzitsi wa Sunday School mu mpingo waukulu. Iwo onse anali kunja uko ndi kumuona iye akupita kumwamba. Ndipo basi nthawi yomweyo kalasi yake ya Sunday School inalowa. Abusa ake akutuluka muholo akusuta ndudu. Ndipo pamene inali nthawi yoti azipita ulendo wake angero kuti abwere adzamutenge iye, yanadzuka yanati, abusa alikuti. Iwo anapita ndipo anakawatenga iwo. Iye anati, iwe wonyenga anthu. Anati, ndi chifukwa chiyani iwe unandilola ine kukhala munkhalidwe wotere? Ine ndatayika. Musadandaule, Adamu anadziwa kuti iye anali ndi masamba ankuyu pamene iye anabwera pamaso pa Mulungu. Izo zinali zabwino pamene Mulungu anali asanafike pafupi. Anati, ndi chifukwa chiyani inu munandilola ine kumapita monga chonchi? Anati, ali kuti mtsikana wang'ono wakale uja wochokera kukachisuko? Iye anati, iwe wabalalika, ndikawayitana adokotala kuti akupatse zotontholetsa. Iye anati, iwe wonyenga anthu, ine ndatayika ndipo moyo wanga ukupita ku gehena chifukwa cha iweyo. Iye anaweramitsa mutu wake. Ndipo mzango wabwino wa ine amagwira ntchito kuno mu garaja pakali pano, anali kugwira ntchito kwa oyika maliro. Iwo anatsikira kumeneko kuti akamupopere zimankhwala mthupi mwake, ndipo iye anakhala akupopera. Iwo amakhala akumamva fungo la mankhwalawo, ndipo samakhoza kudzaza mitsempha yake. Ndipo anabwera kudzakokera zovala zake pansi ndi kuyang'ana. Ndipo pamenepo panali bowo lojeka mthupi lake pamenepo lalikulu ngati chibakira chanu pafupifupi. Matenda achindoko anali atadya izo. Inde yanali akukakhala ndi nthawi yopambana. Mtsikana wachikulire wang'ono uyu anali woyera wodzikulubuza, usamachetu sekari konse nzanga. Kodiwa ukumudziwa iye usiku uno. Kodiwa unapulumutsidwa kweni kweni. Ine ndikukufunsa iwe mudzina la Yesu. Ngati pali mwamuna kapena mkazi, nyamata kapena ntsikana muno usiku uno. Yemwe sanapulumutsidwe. Wobadwa mwatsopano. Kodino mungakweze dzanja lanu ndikuti ndipemphererene ine mbale Branham. Tsopano. Mutu uli wonse utawira mitsidwa inde mulungu akudalitseni mudona wangono mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu kumbuyo kumbuyoko inde mulungu akudalitseni inu mulungu adalitse kuona ntima kwako nyamata ine ndikukuona iwe zodabwitsa manja 20 kapena sati chipinda chingono chinu osa sintika Nzimu era wakhala uli pano usiku uno ukuyankhula ndi inu. Yali pano tsopano inu mukumufuna iye. Bwanji osabwera, kodi inu simubwera kuguwa ndi kudzagwada pansi ndikuti Ambuye Mulungu. Ine ndikukulandirani inu ngati mpulumutsi wanga wanga usiku uno. Ine ndikulandirani inu tsopano ndipo ine ndilandira ubatizo wa nzimu era. Ine ndikufuna iwo. Ine sindikusamala zomwe dziko likunena. Ine ndikulandirani inu tsopano. Inu munandironjeza ine. Ndipo mvetserani aliyense muno yemwe munagwira dzanja lanu. Inu mwakhala mukumvetsera kunsonkhano uwu misonkhano iyi. Palibe modzi muno angakhoze kubwera kwa Yesu kupatula Mulungu atamukoka iye. Ndi chiyani chikuchita zimenezo? Ndi chiyani chikupanga chokhumba chimenecho? Mulungu ali pano. Mulungu ali pano. Mvetserani nzanga ngati Mulungu ati amve pemphero langa ngati munthu ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake. Ndipo mawerenga manyuzipepala ndi magazini ndi mabuku ndi maulamuliro ndikuyangana kumbuyo uko pa zithunzi zomwe iwo akugulitsa kuseri kwa chitseko usiku zangero wa Mulungu uja akuyaka ndi moto mmodzi yemweyo yemwe ine ndikumuwerenga apa muchitsamba chonyeka ndipo ino mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu ndipo ino mukukhulupirira kuti iye angamve pemphero langa ndipo amva pemphero lanu ngati inu muti mupemphere kodi inu mungafune kuti mudzuke pa mpando wanu kodi inu muli nako kukhudzika kwenikweni koteroko bwerani kuno ndipo mudzayime pa guwa ili ndikuti mbale Branham ngati iye ati atsegule maso akhungu iye andikhululukira machimo anga Mulungu akudalitse iwe nyamata kudzipanga wekha kukhala woyamba kusuntha ndani amutsatire nyamata uyu kuguwa ili ine ndikufuna atumiki a nyumba ino abwere mchipinda muno bwerani kuno kuguwa miniti yokha mlaliki aliyense bwera adona wang'ono Mulungu akudalitse iwe wina wakenso tsopano ine ndikufuna atumiki abwere kuno pamwamba pa nsanja ngati inu mungathe wochi mwanzanga bwerani kuno nyamata Mulungu akudalitseni bwerani komwe kuno ndikudzagwada pansi apa pomwe Mulungu akudalitseni inu bwana inu bwerani Mulungu akudalitseni inu dona Mulungu akudalitseni inu wina wakenso panga njira yako yobwera kuno kuguwa ndikudzagwada pansi kodi inu mulibe Mulungu mulibe Kristu usiku uno mudziko lodalikirana o inu mukuti nthawi yatha pang'ono ndipo anthu anga akuyembekezera mtsikana wang'ono wolumala akupanga njira yake manyazi pa inu anthu athansi kodi ndinu mlendo kwa Mulungu usiku uno wopanda Mulungu wopanda Kristu mukufa muchimo ndi manyazi kodi inu simubwera kodi inu mukhala mwamuna kapena mkazi mokwanira ndi ulemu wamba wokwanira kuti mudzuka ndikunena kuti mbale Branham ine ndikubwera kuno ine ndikufuna kuti ndigwire dzanja lanu ndikudzagwada pansi apa paguwa ine ndikufuna ndimlandire Yesu Kristu ngati mpulumutsi wanga pakali pano kodi inu mubwera manja onse awo ali mwamba inu mukutanthauza kuti mundiuze ine mwadziwa kuti mwayima pano mukukhalapo kwa Mulungu mwadziwa kuti muli muchikhalidwe ichi ndipo mukukanabe kubwera kuguwa nanga bwanji ngati mtima wanu utakasiya usiku uno inu mukakafika kwanu bwanji ngati inu mutachita ngozi ndipo muli mchipatala ola limodzi kuchokera pano magazi akutuluka kuchokera mthupi lanu ndipo inu mukukuwa koma palibe wota apemphere Mulungu anati ngati iwe undinyalanyaza ine tsopano ine ndidzakuseka iwe mutsoka lako kodi inu simubwera kwenikweni kodi iwe ukutanthauza kuti iwe unakhutitsidwa mokwanira kuti mzimu woyera uli pano kuti iwe ukweza dzanja lako ndipo kodi sobwera kuguwa ndi chiyani mdziko chomwe chili patsogolo pako. Mulungu akudalitseni inu Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu munthu odwala nanunso, kuti inu mukubwera. Sichoncho inu, inu mukudwala TB, sichoncho inu, iye hakuchizani inu pano paguwa usiku uno. Ndinu mlendo kwa ine, koma ine ndikudziwa chimene inu muli, ndiye mwe inu muli. Mzimu Woyera unagwira mu msonkhano pamenepo, ndipo ngero wa Mulungu uja wayima pa nsanja. Mwakhala muli misonkhano, inu mukudziwa chomwe izi zikutanthauza. Sichoncho inu, mwamunayo achiritsidwa usiku uno, Mulungu anayankhula basi pamene iye amadzuka kuchokera pamenepo. Mulungu akudalitse iwe mwana, zibwerani kumene, azibwerani mukulira, ndipo maso odzaza misonzi. Mulungu akudalitseni inu Mulungu, zibwerani kumene. Mulungu akudalitseni inu, zibwerani, dzagwadeni mozungulira guwa. Kodi inu simubwera. Mulungu akudalitse iwe nyamata wang'ono ndizo zodabwitsa. Kodi wina wakenso satero? Ena inu achichepere kumbiyo uko tsopano. Inu mazikankhira izo kutali kwa nthawi yayitali. Iyi ndi nthawi yake, ili ndi olalo. Wina wake awathandizira amayi kumbiyo uko ali ndi mwana ameneyo, wina wake chonde. Yakufuna kuti abwere kuguwa, mwamuna wake ali kuno. Ena inu mumuthandizire mwanayo, kapena mumugwirizire mwanayo. Mulole mayiyo abwere. Mulungu akudalitseni, bwerani amayi. Uko nkulondola iwa musamalira wang'ono wanuyo, bwerani mudzapange mayi weniweni wa Yesu Khristu ndi ana anu. Mulungu akudalitseni inu Mulungu, izo ndi zabwino. Mulungu akudalitseni inu Dona, ndiyo njira yobwerera ndi kudzathetsa manjenje anuwo. Mwakhala mukukhala ndi vuto la manjenje limenero ndi zizolowezi ndi zinthu, izo zikusiyani inu, mutayima pamenepo tsopano. Ngero wa Mbuye wayima pomwe pano pa nsanja iyi. Ngati inu mukundikhulupirira ine kukhala neneri wake, mumvere ndipo muchite zomwe ine ndikukuwuzani inu tsopano. Muone ngati izo sizili zolondola. Kodi aliyense wa inu nonse mukufuna kuti mubwere? Mzimu Woyera ukundiwuza ine kuti muli anthu ena angapo mmenemo. Mukhale woona mtima ndi Mulungu. Simutero inu, kodi inu mutaya chiyani kuti muyende mubwere pamwamba pano paguwa ndi kudzapemphera pang'ono? Inu mukapemphera kwina kwake. Ngati inu simupemphera pano, inu mudzakapemphera ku Gehena. Mnyamata mwini chuma anakwezera maso ake. Tsopano, ngati inu mukukhulupirira, ngati inu mukukhulupirira mawu a Mulungu, ndipo mukukhulupirira kuti ine ndikukuwuzani choonadi, ngati Mulungu atsimikizira choonadi, hali amuna ndi akazi muno amene ayenera kukhala paguwa ili pakali pano. Mzimu Woyera ukuyankhula ukunena chomwecho. Bwerani, Mulungu akudalitseni inu Mulungu, ndinu basi mmodzi wa iwo. Bwerani, Mulungu akudalitseni inu. Bwerani tsopano kulikonse kumene inu muli, wang'ono kapena wankulu, bwerani. Tiyeni timilire anthu nonse inu mmipando yanu, imilirani pamene ife tikuyimba ndime imodzi yayi tsopano. Bwerani tsopano, fikirani pozungulira, tiyeni tipange njira yathu wakuguwa. Inu ndinu wachalichi, inu mukuti izo sizikukwanira. Kupatula munthu atabadwa mwatsopano, iye sadzakhoza konse kulowa mu ufumu. Azibwerani tsopano. Kodi inu simutuluka? Kodi inu simubwera pansi mkanjira tsopano? Azibwerani kuno ndipo mudzakumane nane paguwa. Mulungu akudalitseni inu modzi winanso. Ndiyangati muna kuti mbale Branham mundipempherere ine. Ine sindiri wolimba mtima mokwanira kuti ndibwere. Ine ndikufuna kuti inu mundipempherere ine. Wezani dzanja lanu tsopano pamene ife tikuyimba iyo kachiwiri. Pitirirani nazo. Wezani dzanja lanu munene kuti mbale Branham mundipempherere ine.